Bazalwana abangabalungiselele, nani sihlobo phandle phaya. Ndithi kuyinyweba ukuba lapha ngalentsasa. Okunjeya kona ukwaziswa, ngoba andazi ndingakwazi kanjani ukuphila ngokufaneleyo ndizaliseke okuya. Kodwa ukuhlala nje phaya ndithetha, umzalwane uNolan, andikholwa ukuba ndakhe ndahlangana ngqo ngobuntu sisonke, senziwe ngokubunjwa okwahlukeneyo, kodwa nguThixo omnye. Njengomzalwane uJack Moore, aham, kuhle ngokuqinisekileyo, ebe umzalwane uNolan nje uthe, kusukela ndilapha naye, lowa ngumkhwenyana wakhe, kwaye indlela afunde ngayo ukumthanda nokuhlonipha ubulumko bakhe nezinto, kwaye okuya ndingathi amen. Ezininzi izinto ezintle, amaxesha ebesinawo sikunye, yena nam nomzalwane uBrown, umzalwane uButler apha, alungileyo amadoda kaThixo endiwathanda ngenene ngenhliziyo yam yonke. Kwaye ngoko ndiyabona, asisi siba bancinci tu, kulungile, ndicinga nje, ngexesha ngoku elisijongileyo, njengoko siguquka, kusukela malunga namashumi amabini eminyaka eyadlulayo, sinqumla iintlango, nanjalo njalo, sihlangene, njengabafana basebatsha. Kodwa, nje ukwazi ukuba, kukho ilizwe apho singasayi kwaluphala, siya kuhlangana khona kwakhona ngenye imini. Kubusuku obugqithileyo, xa bendishiya unquba, kwakukho inenekazi elincinci emva phaya emandlalweni, kwaye lathi, mzalwane Branham, kwiminyaka eyadlulayo, icinga lalikhubazekile. Lathi, wena wandixelela, ndilibele kwaba yintoni ukuphawula kumfazi ngoku, into efana nalena, ndiyathemba ukuba andiyicaphuli ngokuphosakeleyo. Lathi, okokuba oku kuxhwaleka ndinako kuya kuba kokwenjongo, okanye into ethile, kokuba liya kuba nosana, kwaye lalingenako ukuqonda indlela okuya kwakuza kwenzeka ngayo, abe yena ekulameko. Nanko emile omtsha omhle ukukhangeleka umfana wathi, ndilusana awabanalo, wathi, ndilusana awabanalo. Kwaye, ezininzi izinto zenzekile endleleni, asinalo naxesha lokuthetha sigqibe ngazo, siya kuba nalo ngaphesheya. Kwaye, esi sahluko samadoda angoosomashishini, andinguye nowomnye umbutho, ndiyaqikelela njengoko nonke nisazi, kodwa ndi eli kuphela kweqela endiqhagamshelene nalo, ndinekhadi lobudlelwane libona abalilo ihlelo ngamadoda nje angoosomashishini. Baye baba lulutho olukhulu kum, kwaye kuhlobo lolungiselelo ethe inkosi ubawo wethu yandinika lona. Liyi, ibingekho njalo ngqo eyokuba andiwuthandi umbutho, lulungiselelo nje oluthe lwanikelwa kum, kwaye ukuba andithembekanga koluyabizo, ngoko ndiya kuba ngumntu ongathembekanga kuThixo. Kwaye ndiyacinga, nje phambi kokushiya iThusana, mhlawumbi abaninzi beni babe phaya, ngomnye umhla ndiphaya eLos Angeles ndithetha nesasahluko, kwaye kwakukho ndiwahari ke nje umbutho mhlawumbi kancinci kancinci kalukhulu, bendingabhekiselelanga ekubeni ngalaa ndlela. Ukuba ubhekiselele koko ekubeni mbi, ngoko bendiya kuba ngumhanahanisi. Akufanelanga ukwenze oko, hayi, oko nje kukulahlela nje komnye. Kodwa ndithetha malunga nomthi endithenda ubona eyadini kamzalwana uSherith, kube malunga nezintlanu iindidi zeziqhamo kuwo, kwaye ndathi, andizange ndibone umthi onjeya ebomini bam. Wawuneembambusi, wawunelamuni, wawunenartyis, iithanjelosi, ama-orange, yonke into ikhula emthini omnye. Kuhle, ndathi ndiqinisekile ndikufumani kakuhle okuya. Hlobo luni loo mthi onguwo? Ngumthi we-orange. Ndaze ndathi, kuhle, lamba mbusi? Wathi, ehe, ndathi, kunjani okuya? Wathi, okuya, kuqokonyozelwe. Ndaze ndathi, oh, ndiyabona. Wathi, zizonke zezo sapho lwe-citrus, kwaye nawuphi umthi ongowesapho lwe-citrus ku unokuqokonyozelwa? Ndathi, ndiyaqonda. Ndaze ndaqalisa ukhwaza nje kancinane, uyazi, kuba ndiphakuphaku, kwaye ndinemvakalelo. Ke, wathi, yintoni ingxaki? Ndathi, kulungile, bendicinga nje ngokuthile. Ndaze ndathi, ngoku, ndifuna ukukubuza umbuzo. Ndathi, ngoku, kunyaka ozayo, xa izidumba ziphuma, akuyi kubakho zi-orange, tangelosi, mbambusi, lamuni, zonke ziya kuba zii-orange, ngokuba zikumthi we-orange, ayinjalo? Wathi, hayi, 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 isebe ngalinye lithala okwalo. Ndathi, ndiyabona. Ke, oko futhi, kwakuvakala kumnandi kakhulu ngokuba ndiyazi ndibe kakade nesidanga esiphuma eHartford kunye nazo zonke ezinye zezidyunivesithi ndiyazi ke kendi ndiqaphele indalo leyo yeyona engcono idyunivesithi endakhe ndayifumana okwakaloku nje idyunivesithi yomdala ke ukuba ndiqaphela okuya ndifumana iintshumayelo zam kwindlela endibona ngayo okwenziwe yindalo ndaza ndathi kuhle oko kundenza ndizive mnandi kakhulu ngenene wathi yintoni ingxaki ndathi ndicinge njengokuthile ke ngalamhla bendishumayela kokuya ndaze ndathi ngoku niyabona xa ibandla laqalayo ukuphuma lali wathi uyesu ndandishumayela uyohane i15 mnandi ngumdiliya ninani ngamasebe kwaye lonke isebe elingavelisi siqhamo liyakusikwa litshiswe kwaye omnye umntu wangxabalazisa intamo yam kalukhuni ngenene kokuya wathi uyabona ndicinga xa ubuzaliswe kwaba kanye ngumoya oyingcwele kwaye usindisiwe uthe bebengenakumka kuyo injalo loo nto wathi yintoni malunga nokuya ndathi ngoku uthetha kumxholo owahlukileyo uthetha malunga nokuthwala isiqhamo phaya hayi umdiliya uthetha malunga nokuthwala isiqhamo kwaye hayi ubomi wathi kuhle ugawule nje umthi emva ke uya kukhula uthwale isiqhamo wathi waye ndathi ngoku uyabona loo mthi xa waqalisayo wawungokwenene amakristu ebhayibhile emva koko kweza isebe elibizwa ubulutere wisile baptize babe iilamuni nokunye ndaze ndathi uyabona yahluma egameni lobukristu kodwa ya iphila ngokuphuma koku kwalaa mthi kodwa ithwala okohlobo lwawo lobuhlelo yabona kodwa ndathi ukuba laa mthi weorenji uveza elinye isebe ngokwawo liya kuthwala amaorenji njengoko lenzayo ekuqaleni kwenzeka kuhleli phezulu phaya intloko yenkulu omnye weyethu emikhulu imibuthi yobupentekoste andazi indlela yokwenza ukuze wonke ubani aqonde ukuba asiyombono yam yokuba ndichasene nabo bazalwane oodade oko akulunganga andiqondwa kakhulu kwaye andazi kutheni yabona abantu bacinga ndikholwa nokukholwa ebantwini ukuba baye ecaweni oko kuzizigidi zeemayile ukusuka kwinyaniso kufanele sihlangane kwaye oko ngaphezulu njengoko sibona umhla usondele yabona kufanele sihlangane sibe yimbumba singangabi ukuba bendihlala esixekweni kwaye bengenanto phaya kodwa ibuhle amanye amabandla andifuni kubiza nelinye igama kodwa naliphi ibandla ukuba bakholwa nje into enye yokuba uyesu wayengongcwele konke okunye kwako kwakuphosakele bendiya kuya kwela bandla ukuba andinakufumana isonka esipheleleyo ndiyakuthatha iqhekeza yabona ndiya kuyo ndiphulaphule ndinqule inkosi kwaye ndimbonise yena ukuba ndenza indawo yam ndifuna yena azi ukuba ndiyaphila ndifuna wonke ubani azi leliphi icala endikulo ndihlangana namakristu kwaye phaya ndinqule kwaye ndikhonze inkosi kodwa kunzima kakhulu kuqhele ukundikhathaza kakhulu aze ndafumana ukuba nkqu nenkosi yethu yayingaqondwa kwizinto ezininzi ibiya kutsho nantoni kwaye bayiphose ukuyiqonda ndiyaqikelela ifanele nje ibe ngalaa ndlela kodwa aba balumkileyo bayakuqonda yabona iBhayibhile yatsho njalo baya kuyibamba yona ke ngale ntsasa ngeli xa ndisithoko ndase ndathi ngoku baphila ngako okuphuma egameni lobukristu kodwa bathwala uhlobo olungalunganga lwesiqhamo linesiqhamo sobuhlelo babeka into kwaye baphile ngako okuphuma kuyo kwaye baphile ngako kwangobo bomi bunye yinto ebendizama ukuyitsho kubusuku obudlulileyo yokuba umoya ungabhaptizelwa kulaa moya kwaye futhi ungabi ngumkristu yabona uphila kanye ngokuphuma kubomi obunye kodwa iziqhamo ozithwalayo zixela into oyiyo yabona njalo loo nto yabona bangayenza yonke imiqondiso bathandazele abagulayo baphilise abagulayo bavule amehlo bakhuphe iidemoni kwaye benza zonke ezi zinto bephila kanye kokuphuma kubomi obunye obuphakathi phaya kodwa noko yilamuni yabona njalo loo nto iziqhamo niyaziwa watsho uYesu. Kwaye njengoko siyafumanisa, kwaye xa ndisehla eqongeni, le nkokheli inkulu yaphakama yathi, ibingabhekiselelanga koko, yathi, siyazi ukuba sonke sixokonyezelele. Kuhle, oko yinyaniso yokuba sixokonyezelele. Sikuxokonyezelelwa esiqwini, injalo loo nto, kodwa hayi kumdiliya, sixokonyezelelwa. Ke ngoko, yathi, alisa ukuba luhlobo lobukrwada kumkancikane, kwaye kwakukho umfomncinci phaya, ndicinga indumasi kamabonwakude yomntu, igama layo nguDanny Henry, kwaye wayinkwenkwe yombhaptizi. Kuhle, weza eqongeni wandiwola ngeengalo zakhe zombini, waze wathi, mzalwane uBrenham, ndiyathemba oku akuvakali kuhlambela inkolo, kodwa wathi, ndiyakholwa. Oko kungaphantse kube ngamashumi amabini anesithathu isahluko sesityhilelo. Ndaze ndathi, enkosi, yaze yaqalisa ukutsho into ethile engenye, yaze yaqalisa ukuthetha ngelwimi, inkwenkwe yombhaptizi. Kwaye xa yakwenzayo oko, kwakukho umfazi osuka apha eLouisiana, wayengumFrentshi, uhlobo olukhulu lobunzima bomfazi, wabhala phantsi utoliko. Kuhle, emva koko, kwakukho omnye umfo omtsha ehleli ngaphaya, apha engumFrentshi, wabhala phantsi oko wakuthethayo, bathelekisa imibhalo. Kwaye yomibini yayiyinto enye, kwaze emva koko, enkulu, entloko ilula inkwenkwe kude emva ngasemva eClifton's Cafeteria, yeza ngaphambili, yathi, mandibone loo mibhalo, ndifuna ukubona into eyiyo, kwaye bonke bobathathu babe yinto enye ngodoliko, yayingumtoliki we-UN, itoliki yesiFrentshi, kwaye yatsho oku, ngokuba ukhethe le ithe tye nemqinwa indlela, indlela enzima, ukwenza oko ngokuzikhethela. Kodwa, esinjani ukuba nozuko isigqibo osenzileyo ngokuba yindlela yam. Yabona, yazi yaqhubeka yathi ngoko. Lena ngokwayo, yileyo iya kuyenza yenzeke, kwaye yenze ize izise iya kwenzeka. Uloyiso olukhulu kuthando olungcwele. Niyabona, okoko, nkqu kwisiFrentshi, isenzi phambi kwesihlomelo phaya kwikutoliko. Ke, koko ndingatsho, uMoses wenza ukhetho lwakhe, kwafanela enze ukhetho lwakhe. Sonke sifanele senze ukhetho lwethu, kwaye senze okungcono esinokwenza. Kwaye uThixo, ndiwuhloniphile nawuphi umyalezo wendoda ethe yawunika malunga noThixo. Nantoni okuyiyo, ndikuhloniphile oko ngayo yonke intliziyo yam. Ngoku, ndibona omnye umzalwane omtsha esiza kwithuba eligqithileyo, umzalwane uStringer, ndicinga usuka ezantsi eLouisiana okanye eMississippi, usiphathele imifanekiso apha emitheni isibono esiyibukele, yayiyeyengelosi yenkosi, xa yabonakalayo, bangaphi abalivayo ibali, yaqikelela wonke kuni apha walifa, nilivile eteyipini. Nanjalo njalo. Ngoku, oko, ndandixelelwe ngenye intsasa ngentsimbi yeshumi, ndimi egumbini lam, eIndiana, ndaxelelwa ukuba ndiyakuba seTucson, ndibe phambi kwexesha kusasa, ndiyakuba ndincothule ikhakakhaka, oko sikubiza phaya intloko yebhokwe, ndilususa ebhulukweni yam. Kwaye, iingelosi ezisixhenxe, zeza zaqhushumbisa oku, waze umhlaba waqhushumba nayo yonke into engenye kwi amatya qengqeleka esuka entabeni, zaza iingelosi ezisixhenxe zema phaya. Ndaza ndathi, kuhle, ndaxelela umfazi wam, kwaye undaweni ithile ekhona ngale ntsasa, lungisa yonke into, kuba akukho ndlela indoda inokumelana nokuya. Ndathi, phuma kokuya, ndiya eTucson, umsebenzi wam ugqityiwe emhlabeni apha, ndiya ekhaya ukuya kuba nenkosi uYesu. Kuhle, wathi, uqinisekile, ndathi, ewe, ehe, akukho mntu unako ukumelana nokuya, akukho ndlela yokuyenza. Ndashumayela nje izigaba zamabandla asixhenxe. Kulapho ndabiza owethu oligorha omncinci umzalwane uJack Moore ukuba ndinibuze malunga noku uYesu kwisithelo sokuqala emi phaya eneenwele ezimhlophe nayo yonke into. Ndathi, wayeyindoda esentsha, kwaye kulapho isityhilelo seza malunga nokuya kuba yiwiki, kwaye hayi yena unewiki, kwaye andibanga nakuyiqonda ekubeni elelona gunya lingcwele. Kwaye abagwebi abadala baqhele ukuba yiyo kwaSirayeli, bafanele babe nentloko emhlophe, kwaye ubumhlophe bumele ubunyulu. Kwaye abagwebi bamangesi de kube nanamhla kwiinkundla eziphakamileyo zaseNgilani bathwala iwiki emhlophe xa bephuma ngokuba akukho mthetho umbi ongaphezu kowabo emhlabeni, yabona, kwaye ngabagwebi abakhulu. Kwaye ndiyakhumbula ndaya phaya e-Arizona nayo yonke into ndizama okungcono kwam ndoyikela ukufa. Ndaya kumhlangano wasePhoenix. Kwaye khumbula ndashumayela intshumayelo, bahlekazi, xesha liphi, niyakhumbula oko? Ndatsho ukuba ndibone okuya, ndathi phambi kokuba yenzeke, khumbula, itsho iNkosi, okuthile kuza kwenzeka, mhlawumbi ninazo iideyipu kumathala eedeyipu enu ngoku. Kwaye phaya ndathi, niyakhumbula ngoku, imibono engazange isilele, okuthile kuza kwenzeka, khumbulani. Kwaye kwiintsuku ezimbalwa emva koko ndaye ndisiba phakuphaku ndaze ndacinga, yintoni le? Ingaba ndiza kufa? Ukuba ndiyathemba iya kukhawuleza ukuze ndigqithe kuyo, andifuni kulibazisa. Kwaye ngenye intsasa iNkosi yathi, nyukela kumphezulu weSabino Canyon. Kwaye ndandiphezulu phaya ndiphakamise izandla zam ndithandaza, ndeva into ibetha isandla sam, yayilikrele. Ngoku ungafane ucinge indlela ubuya kuva ngayo, umi phaya wedwa, kwaye nantsi imela esandleni sakho malunga nobungako ubude. Ndayitsalela ezantsi ndajonga kuyo, yayiyimela nje enye yazo, kwaye ndiyayoyika imela kakade. Kwaye yayine inkcenkce, into ethile efana nezimela njengesinyithi senkcenkce okanye into ethile, itsolo kakhulu, incuthekile, inesingqobo esiyibhijeleyo apha apho abaqubisani babeqhele ukwenza ukukhusela ekusikeni izandla zomnye. Kwaye ineperile kwindawo yokubamba apha, yalungelelana kanye nesandla sam ngqo. Ke ndahlikihla ubuso bam ndajonga ngasemva kanye kulaa ndawo inye ngomnye umhla, ndabona elincinci ihobe elimhlophe lisihla. Ndiyakuxelela malunga nokuya kamva. Kwaye ndandibambe okuya esandleni sam ndacinga, oko akuqhelekanga ngoku, Nkosi, ndishiywa ziingqondo, akukho mntu apha, ndizimayile ukusuka nakuphi umntu. Kwaye nali ikrele, bendiphakamise izandla zam, kwaye livela phi? Ndaze ndacinga, leyo yinto engaqhelekanga, jonga ngoku apha, likrele, yabona, libethe, kwaye yayilikrele. Ndaze ndathi, akukho mntu apha omi apha, ndiphezulu kumphezulu wala matye, ngcu kumphezulu wentaba. Kwaye ubungenakho nokubona ithusano ukusuka phaya, yayikude kakhulu ezantsi. Ndacinga, ngoku oko yinto engaqhelekanga, ngoku ifanele ibe kulo mmango, ndaweni ithile, muntu uthile onokudala kwaye enze ikrele alibeke esandleni sam. Ndathi, ingaba kwanguThixo owadala inkunzi yegusha esenzela uAbrahamu, onokudala abo nomatse enitheneva ngabo. Ndaze ndathi, nantsi into ezintathu iindidi zezinto kuyo, kwaye ndiyibambile esandleni sam nje nokuyinene nje nangeyiphi into engenye endinokuyibamba esandleni sam. Ndaze ndeva izwi lisithi, elo likrele likakumkani. Ndaze ndacinga, ngoku uvela phi okuya? Ibikhona phaya ematyeni ndaweni ithile. Kwaye ndilibambile esandleni sam ngoluya hlobo. Ndaze ndathi, ikrele likakumkani. Ndaze ndabhekabheka, laze lanyamalala ikrele. Ndaze ndathi, ikrele likakumkani, oko kuku bahlasela ngalo ikrele. Ndicinga oko ukuba kulungile, umkhosi okanye indlela ethile uhlasela ngalo, uyazi. Ndaze ndathi, kuhle, oko koko kwakukokwalo mhlawumbi, ithetha ukuthi mhlawumbi kufanele ndibeke izandla phezu kwabalungiseleli okanye okuthile okufanayo, oko ukubenza abalungiseleli. Ndaza emva koko nda izwi labuya lathetha kwakhona lathi, ikrele likakumkani, hayi ikumkani, ikrele likakumkani, yabona. Ndacinga, ngoku kungaba ndiphumile esiqwini sam, ingqondo yam imkile, okanye kukho okuthile okwenzekayo, kukho othile omi kufuphi apha ngakum. Kwaye bazalwane, ezi zinto ziyinyaniso, andazi indlela emandinixelele ngayo, nibe nisoloko niyibona isenzeka ngalaa ndlela, kwaye andibangi nakuyiqonda. Ke yeyona ingaqhelekanga indlela yakuvakalelo. Kwaye ndeyamaphaya ndacinga, ngoku nokuba ngubani lowo ubethetha nam bonke ubomi bam kusukela ebuncinini, intwana yosana lenkwenkwe umile kanye phaya, kwaye andinako ukumbona tu. Ndathi, ikrele likakumkani, oko kuya kuba uThixo ngukumkani. Kwaye liyintoni eli krele? Ilizwi. libe libekiwe esandleni sakho. Lati, musa ukoyika ukufa, lulungiselelo lwakho. Oh bethu, ukwehla kulantaba ndimkandilela ndikhala ngelizwi lam lonke ndiciba ematyeni. Dehla naxela umfazi wam ndathi, andizukufa, yabona, lulungiselelo lwam. Ndamxelela aze noBilly Paul apha, aze athathe abantwana ndathi, ngoku andinanto, kodwa ibandla liyakujonga ukuba nonke anilambi nezinto, kwaye ndiyakuhlangana nani ngapha yakomda. Kwaye waze ndathi, hayi, andizukufa, yinto emalunga nolungiselelo lwam. Kwiintsuku ezimbalwa emva koko ndandiphuma entlanganisweni ndinocingo oluphepha mathathu lisuka ngapha apha eHouston, Texas. Kwaye laa ndoda eyandigxekayo kakubi kakhulu ngobusuku eyathi ingelosi yenkosi yafotwa, umfanekiso wayo ufotwa phaya eHouston, yandibiza yathi, yathumela ucingo. Umfazi wathi, ndiyazi mzalwane uBrenham uxakekile. Unyana wam, inkwenkwe kadade uTed Kipperman, ulindelwe kukufa ngokubulawa esitulweni. Yathi, kungathini ukuba lowo ibinguBilly Paul? Yathi, yona nentombi encinci bafanelwe bafe, kwaye nonke nikufundile ephepheni ngakade. Yathi, kuphela kwethemba esinalo lokuba wena uze ubambe intlanganiso uhlanganise abantu. Kwaye uRaymond Hoekstra wayesendibhalele amatyeli amaninzi, kodwa niyazi ndandicwangcisile emva komhlangano ukuya kuhamba lokuzingela kunye nomnu Makaneli nabo. Ndaze ndacinga kuhle ukuba ndibayekile bona abantwana bafa, ndaze andafaka nxaxheba, andisokuze ndibe nako ukuya kuzingela kwakhona. Ke ndathi, kulungile, ndiyakuze. Ndeza ngaphaya eHouston ndaba nomhlangano, kwaye kakade abazange bababulale, nje babanika ubomi, kwaye koko ababefuna bakwenze nje ukubagweba ubomi. Ke oko kumalunga namashumi amabini ananye eminyaka, ndiyacinga, eTexas. Ke ngoko kwaye ukubuyela emva ndinyukela entabeni, kwaye ndahamba nomzalwane uFred Swartman ulapha ndaweni ithile. Mzalwane uFred undawoni kanye apha. Umzalwane uFred Swartman, umzalwane uJean Norman, ngenye imini ngosuku lwesibini sihleli phaya, ingelosi yenkosi yeza kanye yahlela endaweni wayekho, yaze yaqalisa ukuchaza malunga nabantwana babo nezinto ababezenza. Ngemka ndaze ndabuyela endulini, kwaye ndandisendiyifumene ijavelina yam, kwaye ndandizama ukuleqa enye ndiyise kumzalwane uFred. Ke ndafumana apho zazityela khona ecaleni lenduli. Ndaze ndathi, kuhle, ngoku ndiya kunixelela endiya kukwenza. Mzalwane uFred, ndathi, ngoku yani ngapha yakwendawo kusasa, safika phaya ekukhanyeni kwemini, sakhwela phezulu entabeni. Saze saya phaya ekukhanyeni kwemini, ndiya kufika ngaphaya kweliya icala. Ngoku andiyi kuyidubula, kodwa ukuba zibaleka kule ndlela, ndiya kudubula phambi kwazo ndizijike ukuze ukhethe enkulu. Kulungile, wathi. Ke umzalwane uFred waya ngaphaya, kwaye umzalwane uJean Norman, andicingi umzalwane uJean uzile, ingaba uzile, waye waye kwelinye icala. Abaninzi benu bayamazi uJean Norman, isihlobo esisenyongweni sabaninzi olungileyo umzalwane. Kwaye wahlela ngasezantsi kancinci apho zona ihagu zazingekho nje apho ngalantsasa, kwaye ndandinokumbona umzalwane uFred ewangazelisa kwakunye wayemalunga nemayile ukusuka kum. Ke ndacinga kungaba ziyephi, ndehlela kumwonyo omkhulu. Ndaze ndehla ndacinga ndiyakubona ukuba ndingafumana apho zikhoyo, ndaqalisa. Kwaye nje kancinci emva kokukhanya kwemini ilanga laliqalisa ukuphuma, ndajikela ngaphaya omkhulu umsele. Oh bethu, amakhulu amakhulu eenyawo, nje amatye amakhulu kulaa mwonyo omkhulu phaya, iindonga ezinkulu. Kwaye yayiluhlobo lokufumana ilanga laliphuma malunga nentsimbi yesixhenxe, ndiyaqikelela, okanye ukuthile okufuna noko. Ndaze ndahlala phantsi kwaye ndandijonge phaya kwenzeka, ndajonga phantsi kumlenze webhlukhwe yam, kwaye naziya ezantloko zenkunzi yenkomo nzwi. Ndaze ndathi, uyazi oko kukhangeleka kungaqhelekanga, uyazi ingelosi yenkosi ndixelele ndiyakuba malunga neemayile ezimashumi mane kumntla-mpuma weTucson, ndiyakuba ndincothula intloko yenkunzi yenkomo ndiyisusa emlenzeni wam. Niyayikhumbula ninjalo? Ewe mhlekazi, uyabona ndathi oko akuqhelekanga ndandiyibambile kwaye nje ngokuba ndandijonga phezulu ndabona malunga namashumi amabini ehagu malunga neeyadi ezilikhulu ukusuka kum ziphuma zisitya esi sincinci isityalo ifilari kwaye zilele phantsi. Ndathi ngoku ukuba ndingafumana nje umzalwane uFred kwaye ndimenze aye kulaa ndawo phaya, uya kuyifumana ihagu yakhe kanye phaya. Kodwa ndiyazi kumalunga neemayile okanye ezimbini ukusuka kum ngoku. Ke ndathi ukuba ndinganqumla ndiwele eli lincinci iqolo ngaphandle kokuba zindibone zona phezulu ngakuloo mthi wonwele phaya. Ndathi ukuba ndifike kweli cala kukho umzila wexhama oza ezantsi kweli cala, ndingabaleka ndinyukele phaya ndize ndisuke endleleni ndize ndixhome iphetshana elincinci apho ndaziyo ngowuphi kwiminwe emandiphume ngawo kumwonyo ndingafumana umzalwane uFred phaya kanye ngexesha. Ndalahla le ntloko yenkunzi yenkomo ikhakakhaka phantsi ndalibala malunga nokuya ndaza ndaqalisa ukunqumla induli ngokulula kakhulu. Ndajonga ngasemva zazingandiboni ndaza ndabaleka ndehla ndabetha lo mzila wexhama. Ndandinomkhulu umnqwazi omnyama ndiwunxibile ndaqalisa ukubaleka ndinyuka ngalo mwonyo ngokukhawuleza kwaye kwenzeka umhlaba wonke wangcangcazela ndawo yonke amatye angako umlinganiselo aqengqeleka ehla uthuli lwabhabha ngolwahlobo. Ndaze ndajonga kwaye kumi phambi kwam iingelosi ezisixhenxe njengohlobo ekwakungalo. Ndaziva ngathi ndandimi kude le phezulu ukusuka emhlabeni. Kuqala ndandicinga umntu othile undidubule ndiyazi kunye naloo mnqwazi umnyama ndiwunxibile ndikhangeleka ndiyihagu yejavalina kakade ndiyazi zintsuntu. Ndacinga umntu othile undidubule kanjalo ngokusondele kakhulu kwaye ndabona ngako into ekwakuyiyo. Kuhle kwamsinya emva ndafumana umyalelo wam esibhalweni amatywina asixhenxe lawo azimfihlelo ezisixhenxe. Uyabona umntu othile wathi kum wathi ngoku owu wathi kuhle ngoku ngenye imini inkosi mhlawumbi ubona imibono mzalwane uBrenham iyakutyhila kuwe oko ezi zinto zikuko sonke singasondela kuThixo size sibe namandla ngaphezulu kunokuba sithethe ngeelwimi nezinto. Ndathi ayinakuba ngalaa ndlela akade. Uyabona ndiyalikholelwa ilizwi ukuba yinyaniso kwaye iBhayibhile ithe nabani na oyakongeza elinye igama okanye asuse elinye ilizwi kuyo kufanele ibe kweli lizwi. Yabona ziimfihlelo abathe abantu bazidelela kanye phaya kulapho kuphuma umyalezo wam wembewu yenyoka nokholo loqiniseko lwekholwa. Andideleli bazalwane bam bamarhabe phaya kunye nabanye benu bazalwane bamabhaptisi kwindlela eninaso isiqinisekiso. Andikutho oku ukuze ndahluke kodwa anibanga naso ngokukuko. Uyabona injalo loo nto. Uyabona kodwa ndandinaso ngokungekuko nam. Kodwa xa ingelosi isima isuka ezulwini kwaye kuxelele kwaye nantsi apha esibhalweni oko yinyaniso. Uyabona injalo loo nto. Bona usoloko ethetha ngqo nesibhalo khona phaya ndayibukela de esa sangqa sinyuka saqalisa ukutshayela sinyuka kwaye zajika zaba kukukhanya okungumnqa njengenkungu kanye ngqo ngendlela. Bangaphi abawubonileyo umfanekiso wayo owathatyathwa eHouston phantse bonke. Yabona kuhle leyo nje yindlela eyayikuko yajika yaba yinto ekwanye yaqhubeka inyukela ngasentla nangasentla. Ndandibaleka kwaye ndibaleka ndizama ukufumana umzalwane uFred kunye nabo emva kwethuba malunga nesiqingatha seyure kamva ndaba nakho ukumbona ezantsi kude ewangazelisa izandla zakhe kwaye umzalwane uJean esiza ewangazelisa bazi ukuba okuthile kwenzekile kwaye ke ngoko ndabafumana nabo. Lowo ngumzalwane uFred ehleli kanye apha njengoko yayinyuka. Ndandingazi ukuba abahloli izibhakabhaka nezinto ukuya kutsho eMexico babethabatha laa mfanekiso. Ulindixesha uLife wayithabatha njengoko yayinyuka kwaye abaninzi benu naku apha ulindixesha uLife ewuthathile umfanekiso wayo. Into engumnqa apha kwaye bathi abazi apho ivela khona iphezulu kakhulu ingaphezu kwazo zonke izibhakabhaka nayo yonke into engenye enokuba iphezulu kakhulu ukwenzela inkungu, ngokuba izimayile ezingamashumi amathathu ukuphakama kunye namashumi amabini anesixhenxe eemayile ukunqumleza emva kokuba iphakamile okwakunyuka. Akukho ngqondo mfumo okanye kwanto phezulu phaya, niyabona. Kwaye bacinga ngenqwelomoya, ke bakhangela zonke indawo. Akukho nqwelomoya phezulu ngala mini, yabona. Bafanele, ngenxa yokushukuma iifestile ezinto, akukho zinqwelomoya phezulu. Apha, ilapha kulinda ixesha, uya kuxelela into ekwanye. Kwaye yemka ngokumka, kwaye namhlanje kanye kwi, apha, ikulinda ixesha isayensi. Apho bengenako ukuyiqonda, abazi ukuba iyintoni na. iTucson, eUniversity, umhlobo wam waya ngapha yangenye imini, waye wayethetha nabo malunga nayo. Wathi, asinakuyiqonda into. Ndathi, sukutsho kwanto, ayikwenza kwanto. Sukulahla iiperile zakho ezihagwini, yabona. Yeye bandla, iya kwabanyuliweyo, ababiziweyo, yabona. Kwaye ngamnye wayesiza esithi, ngalwane uBrenham, ndibona umfanekiso wakho phaya, ndibona oku ndiyazi injani, kodwa okuya kude ukutshayela njengoko lo mzalwane anako apha apho uqona. Nantsi indlela eyaqala ngayo, itshayela. Eneneni, lena yayikwicala lasekunene, kwaye nonke niyakhumbula ndathi ingelosi eqwalaselekayo yileyo yathetha nam yayikwicala lasekunene. Nkuphambi kokuba yenzeke, niyakhumbula iimpiko zayo zalathe emva ngolwahlobo ezingenene zimpiko zalangelosi njengoko yayinyuka, yabona. Njengoko ke baqalisa ukuthatha imifanekiso ngokuba yayingumnqa kakhulu, kodwa xa umfanekiso wokugqibela xa yazibumba yona ezibhakabhakeni nanjalo njalo, lena yiyo njengoko iluku iyithathile apha. Niyabona indlela enyuka ngayo nje ngoko baqalisa ukuyibona, niyabona. Kwaye nako kusiza owona kwaye ongowokugqibela umfanekiso xa yabumbekayo. Abazi apho isuka khona okanye apho iye khona, abazi okwangoku inzululwazi ibhidakele malunga nayo, abazi kwenzeke ntoni, kodwa siyazi. Kuya kubakho imiqondiso emazulwini ngasentla, siyayazi, yabona. Kwaye wathembisa ezi zinto, yabona. Kwaye kuphela kwento oko wavunyelwayo ukuba kufoto. Ngoku ndiyazi ukuba sisekhaya nje bafundini apha ngale ntsasa. Ukuba ndakhe ndanenza nathabatheka ndim nina bazalwane okanye bodade nje ngowazi konke, ncedani nindixolele, andibhekiselelanga ukuba koko. Ndimi ndihleli apha ngale ntsasa ndithetha phambi kwabantu abafundileyo, abantu abachubekileyo, andifundanga, andikwazi ngqo nokubiza izibhalo zam kakuhle. Ndinesahluko endifanele ukusifunda ngale ntsasa, bendiza kucela omnye wabazalwane apha andifundele, kuba andikwazi kwa ukubiza amagama kuso. IziKronike zokuqala, ishumi elinesithathu, ukuba unganako umzalwane uJack, ungabe usizingela ukwenzela isiqendwana sam. Andinako kwa ukuwabiza loo magama, ndivumela yena ayenze kuba unako ukuwabiza. Kwaye ndiyazi ndithetha namadoda achubekileyo, kodwa bazalwana, ezi zinto zenziwa ukuze ningajongi ekungafundini kwam, kodwa nikholwe ukuba ndinixelela inyaniso. NguThixo onixelela inyaniso, leyo yinyaniso, yabona. Ngoku kwaye xa ndithetha ngamahlelo, andithethi kuni ngokukhohlakala, kwaye hayi, andibhekiselelanga kuni ukuba ningayi ecaweni. Yiyani ecaweni yenu, oko nifanele nikwenze. Kodwa nje sanukujoyina imibutho, ngokuba ngenye imini ndiya kunixelela kwaye ndiya kunibonisa ngesibhalo iluphawu lwerhamncwa. Kwaye niyakukhumbula nje luphawu. Ndishumayela, bendingayi kuyishumayela ebandleni likamzalwane uJack ebeya kundixelela, qhubela phambili uyenze, kodwa ndiya emnqubeni. Iya kuba malunga nesine seyure ubude, kwaye isihloko sam sesi, irhamncwa ekuqalekeni kunye nerhamncwa ekugqibeleni ngawo umzila wenyoka, yabona. Ithatha malunga nesine seyure, ndinazo izibhalo zam zondlaliwe. Lirhamncwa ukusuka ekuqalekeni, wayelirhamncwa emyezweni iEden, lirhamncwa ekugqibeleni, kwaye ubonakalisa ukuba ngumntu wenkolo kunye nehlelo, oko kwenza ihlelo. Kwaye ndize kanye ngqo ngomzila wayo ndiyiqondakalise ngezibhalo ukuba yiyo. Andikhange ndiyazi loo nto, de umoya uyingcwele wandinika ngenye imini phezulu phaya. Koku ndandiqaphele oku ngenye imini ndimile kwaye into ethile yathi kum, ndijonge kuyo ndaze ndacinga. Umzawane uHickerson, omnye wamathenjwa am okanye amadikoni ebandleni eJeffersonville, ukuba ndikholelwa ekuyeni ecaweni, kutheni ndinebandla? Sinazo konke ukunqumleza ilizwe, ndiqhakamshele ngobunye ubusuku onke amagulu amabini ezikwere zeemayile zazenzile kwenye yamabandla am. Ngoku lo mfanekiso ndandimile ndijonge kuwo kwaye into ethile ndandimi egumbini lam, into ethile yathi yijikele kunene. Ndaphulaphula, ndiyazi oko kuvakala njengomntu ophazamiseke engqondweni, kodwa niyabona njengoko ndatshoyo ngobunye ubusuku, zonke ezi zinkulu izinto zezezifundiswa. Ngoku andichasenanga noko, khumbulani kufanele sithumele abantwana benu esikolweni kwaye bafumane imfundo nanjalo njalo, kodwa ndiyakunixelela kanye ngoko, ayikubenzela nto ilungileyo kwilizwe elizayo, kuba iyakuba yenye impucuko ngandlela yonke ikude iphakame kakhulu kunalena. Laa mpucuko ayisayi kuba nenye, ayisayi kuba nazikolo tu kuyo, ayisayi kuba nako nakunye ukufa, akusayi kubakho sono kuyo. Lena inako konke oko, awukhathaliseki nokuba siphucuka kangakanani, okungaphezulu nokungaphezulu ukufa kuyongezeka lonke ixesha. Yabona, leya ayinakuba kufa, kodwa ngoku kufanele sibe nesikolo, kufanele sinxibe iimpahla. Thina bendiza kuthetha ngale ntsasa kwi-Eden kaSathane, abaninzi benu baneteyipu yayo i-Eden kaSathane. Wenze omnye umyezo we-Eden kwaye amawaka amathandathu eminyaka yamthatha yena ukuwenza, njengoThixo wenzayo eyakhe ekuqaleni. UThixo wenza eyakhe i-Eden waze uSathane wayonakalisa. Ngoku uSathane wenze eyakhe i-Eden kwaye uThixo uza kuyitshabalalisa, injalo loo nto, aze abeke eyeyakhe. Into ethile yathi kum, yijikele ekunene. Ndacinga, ndicinga ndijonge kuyo kakuhle, yathi yijikele ekunene. Yabona, ndacinga mhlawumbi elazwi lithetha yijikele ngasekunene, kwaye xa ndayenzayo niyabona into eyiyo. Intloko kaKristu ngokukaHoffman enamashumi amathathu anesithathu. Apha, jonga apha, jonga iindevu zakhe ezimnyama, ubuso bakhe, amehlo akhe, impumlo yakhe, nayo yonke into engenye. Jonga indawo ezinwele zakhe apha ziphuma, kunye newigi yakhe, kunye nalaa wigi yengelosi emhlophe, ukubonakalisa ukuba umyalezo wakhe ekubeni enguThixo yinyaniso. Umgwebi omkhulu wehlabathi, umgwebi omkhulu wezulu nomhlaba, unguThixo, ingeyiyo enye into kuphela nguThixo. NguThixo ebonakaliswe kubume bomntu obizwa unyana kaThixo, nto leyo unyana wayengumntu. Kwaye ukuba oko akwenzi umyalezo wethu ube ngolunye ngokuchanekileyo, walatha ngesibhalo, walathiwe enkonzweni, walathiwe ngobukho bakhe okwanguye izolo namhlanje naphakade. Ngoko ke loo matywina asixhenxe ayinyaniso, bazalwane. Ningangavumelani nawo, kodwa hlala nje phantsi uwafundisise ngentliziyo yakho evulekileyo. Ngelinye ixesha vumela nje umoya oyingcwele akukhokelele ukukusa apha. Xa umzawane uJack ndambiza phambi kokushumayela lena, ndaze ndathetha naye ngelinye ixesha malunga yayiyintoni iwigi emhlophe. Wathi kuhle, zawane uBrenham, ndiyayidandalazisa ukuba yayiko bakhe emva kovuko lwakhe kumzimba wakhe wozuko. Ndandithetha nomzawane uJack, kwaye nako andazi namnye ehlabathini endinokuxhomekeka kuye tu yeemfundiso zabo kwezakwalizwi nezinto, njengoko bendinokuthanda umzawane uJack Moore nomzawane uVale njengamadoda anjeya abakwalizwi ngenene, abafunda zonke iintlobo zeencwadi kunye neendlela ezahlukeneyo kuyo yonke into. Kuhle, kodwa niyabona mqunu kuya kunye nomhlobo wam osenyongweni, andikhange nje ndibe nokuyamkela. Akukho into ethile phaya ebengenako ukuyithatha, kwaye xa yezayo lena ngoko ndabona into iyo apha, iindevu zakhe ezintsundu neenwele ezintsundu, niyayibona yona? Ndiyaqikelela, ndiyabona iindevu zakhe ezintsundu, amehlo akhe, impumlo, yonke into njengokugqibeleleyo, kwaye nkqu nendawo yeenwele zakhe iphuma ngapha yakweli cala, unguThixo. Ndiyabona kwaye isenguye izolo namhlanje naphakade. Kwaye lona kulinda ixesha iluko okanye ulinda ixesha ilife ngicinga lena yilibele ukuba ibhabhashwe nini ngoko ngomeyi oweshumi elinesixhenxe 1963 kungelo xa eyaphuma ngalo ukuba nabani uyamfuna lo linda ixesha. Ngumfanekiso omnye owafumana uRockefeller kunye nowakhe umfazi kumva wawo kwaye lona ngulinda ixesha omtsha iscience yokuba isengumnqa. Ndizithethele enini ezi zinto okokuze ibe nokuninika ufifana lwezinto esizama ukuzithetha zokuba uThixo wazisiwe macala emazulwini nasemhlabeni ukuba ulungile. Olu calulo imibono sinokuninzi ukulinganisa sisoloko, kodwa khumbulani phambi kokuba kubekho umgunyathi wedola kufanele kubekho idola yenene kuqala. Kuqala kufanele ibe yidola yenene, bazemva koko benze ukusuka koku yabo. Njengokuba sasinaye noMoses wenene no-Aaron wenene, emva koko sibe noYambrens noYannes emva kwabo. Niyabona iyonke iza njani? Bayibonile, bazemva koko bazama ukulinganisa okuya ngelixa eneneni inye eyemvelo. Injalo loo nto. Hayi ukutsho oko ukuvisa kabuhlungu okanye ukudelela okanye ukususa into ethile, kodwa nje ngokwenyaniso ukwazi ukuba ndiba yindoda endala kwaye ndiyazi ixesha lam alilidanga. Ukuba uYesu ulibazisile ndingahlala ithutyana, kodwa ndiyazi ukuba ngenye imini le ntliziyo iza kubetha okokugqibela kwaye ndingena kwelikhulu elinethinzi igumbi elibizwa ukufa. Kodwa xa oko kusiza andifuni kwanto yokujonga ngasemva ukuzama ukuyiguqukela. Ndifuna xa ndifika kwela xesha ukuba ngococekileyo nonyulu ngobaba lukaThixo. Ndifuna ukuzibhijela ngeengubo zobulungisa bakhe xa ndingena phaya kunye nale nto entliziyweni yam. Ndiyamazi yena emandleni ovuko lwakhe kwaye xa ebiza yena ndiyakuphuma phakathi kwabafileyo ndize ndiphile kunye naye naphakade. Kwaye yinjongo yam apha ngoku ukuzama ukufumana wonke umntu, hayi ukuguqula imfundo yakho yenkolo okanye kwanto, kodwa ukongeza ukholo lwakho kwisithembiso sikaThixo salo mhla. Masithandazeni. Thixo othandekayo, singabantu abanombulelo ngale ntsasa, kodwa noko Nkosi siphila kwihlabathi elimnyama elithe akukho namnye wethu apha ngale ntsasa bawo kuphela sesivakalelwa kuko okokuba sifuna ukuhamba ngokusondeleyo kuwe. Sifuna okuya kuchukunyiswa nguwe ebomini bethu okunokusenza kwaye kusenze sibe lula ukuze wena ube nakho ukusiguqula nangaliphi ixesha. Sibumbe sibe ngoonyana neentombi zikaThixo. Leyo yinjongo yethu apha bawo. Leyo kuphela kwenjongo yam endinayo kukuzama ukuphila phambi kwakho nokufumana ilizwi lakho ndize ndilithethe kubafazi namadoda athe, hayi ukuba ngumntu owahlukileyo, kodwa ukuzama ukuhlonipha yena ondinike ubomi. Siphe oko Nkosi. Kwanga kungangabikho mntu apha namhlanje okanye ukuba siqhakamshelwe ngale ntsasa ukunqumleze isizwe kwakhona. Kwanga kungangabikho mntu esekuveni izwi lethu ongaze aye kweli yalikhulu igumbi engakwazi wena emandleni ovuko lwakho. Ukuba kukho aboni ndaweni ithile kunqumlezeni ilizwe abathe okanye kwesi sakhiwo eli likhulu iholo lokufundisa ohleli apha ngale ntsasa, ukuba kukho abo bangakwaziyo wena yanga olu ingaba lusuku eziya kuthi izazela zabo zishukunyiswe zivuswe kwaye baqonde ukuba abazi ukuba ngowuphi umzuzu esiya kubizwa ngawo okanye sibizelwe ukuphendula ngobomi bethu ngasentla. Kwaye ukuba igama lethu likuleya ncwadi iqinileyo kuphelile ngathi, kodwa ukuba lisencwadini yobomi yemvana obona bomi ngoko sisindisiwe. Kwaye kunga Nkosi njengoko ubomi butyhutya ukusuka kwigqabi ukuya kumungu iye kwikhasi emva koko uye kwikhozo ngeli xa sigqitha ngale ntsasa, ukuba kukho ubomi obuthile obuya ekhozweni elilele phaya emva kwelediza bukhuphe namhlanje kokhozi. Yanga ingalandela ukushukuma kokhozi kuba sikucela egameni lika Yesu. Amen. Xolo ukuthatha ixesha elingako lilibele malunga noku ntundu ukuba kwixesha likanomathotholo phandle phaya ixesha lomnxeba. Ngoku masityhileni ukwenzela isifundo sethu kwaye mzalwane uJack ngaba unayo iBhayibhile yakho ngeli xa ndisafumana isibhalo sam ndiyakucela umzalwane uJack afune esi sibhalo ngokuba andinakho ukubiza la magama. Kulungile. Izikronike zokuqala ishumi elinesithathu. Wacebisana uDavide nabathetheli bamawaka nabamakhulu nayo yonke inkokheli. Waza wathi uDavide kwibandla lonke lakwaSirayeli, ukuba kulungile kuni, ukuba kuvela kuYehova uThixo wethu, masithumele kubazalwane bethu emazweni onke abaseleyo kuwo wonke umhlaba wakwaSirayeli. Kunye nabo ke sithumele kubabingeleli nabalevi abasemizini needolophi ukuba babuthelane kuthi. Masiyibuyisele kuthi kwakhona itye yakaThixo wethu ukuba asibuzisanga kuyo ngemihla kaSawule. Wathi lonke ibandla liyakwenza njalo ngokuba yayilungile loo nto emehlweni abantu bonke. Ke uDavide wawubizela ndawonye onke amaSirayeli wathabathela eShihore yaseyiphutha wada wasa ekungeneni eHamati ukuba ayizise itye yakaThixo ivela eKiriyati Yearim. Wanyuka uDavide namaSirayeli onke waya eBhahala okokukuthi eKiriyati Yearim eyakwaYuda ukuba ayinyuse apho itye yakaThixo onguYehova ongohleli phakathi kweekherubhi ogama lokunqulwa kwakhe. Bayikhwelisa itye yakaThixo enqweleni entsha ukuphuma endlwini ka-Abhinadabi. U-Uza no-Ahiyo bayiqhuba-qhuba inqwelo. UDavide namaSirayeli onke baqamba phambi koThixo ngamandla onke ngeenkomo nangeehadi nangemirhubhe nangeengqongqo nangamacanci nangamaxilongo. Xa bafikayo esandeni sikaKidoni, uUza wasa isandla sakhe ukuyibamba ityeya ngokuba iinkomo beziyigungqisa. Wavutha umsindo kaYehova kuUza wambetha nangenxa yokuba wasa isandla sakhe etyeyeni waza wafa phambi kwenkosi. Wakhathazeka uDavide ngokuba uYehova emtyobozele ngotyobozo uUza. Ngoko ke loo ndawo yabizwa iPeretse Uza unanamhla. UDavide wamoyika uThixo ngaloo mini wathi, ndothini na ukuyizisa kum ityeya kaThixo? Ke uDavide akayisa kuye ityeya emzini kaDavide wayiphambukisela endlwini kaObedi Edom waseGati. Yaza yahlala ityeya kaThixo nosapho lukaObedi Obedi Edom endlwini iinyanga ezintathu. Yehova wayisikelela indlu kaObedi Edom nento yonke ebenayo. Enkosi mzalwane Moore ngokundifundela isibhalo. Ngoku uxolo, andikwazanga kukufunda oke yangokwam, kodwa andikwazanga. Ngoku ndifuna nina nityhile kunye nam kuMarko isixhenxe isixhenxe kwaye siya kufunda imiqolo yokuqala yesixhenxe yongcwele uMarko isahluko sesixhenxe. Kwahlanganisana kuye abaFarisi nabathile kubabhali ababevela eYerusalem. Kwathi akubona abathile kubafundi bakhe besidla isonka ngokobunqambi oko kukuthi ngezandla ezingahlanjwanga babafumana benetyala. Kodwa abaFarisi nawo onke amaYuda ngaphandleni kokuba bahlambe izandla zabo abadli bebambe izithethe zamanyange. Nokuba bavela endaweni yembuto ngaphandleni kokuba bahlambe abadli. Zikho nezinye izinto ezitheba abathe bazifumana se bafumana bazigcina ukuhlanjwa kweendebe neebhekile kunye nazo neembiza nezitya zobhedu nezithebe. Bandula abaFarisi nababhali bambuza yena, kutheni abafundi bakho bengahambi ngokwesithethe samanyange le nto badla isonka ngezandla ezingahlanjwanga? Waphendula ke wathi kubo, watyapha uIsaya ukuprofeta ngani bahananisi, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, aba bantu bandibeka ngemilebe kanti intliziyo yabo ikude le kum. Bafumana ke bendihlonela befundisa imfundiso eziyimithetho yabantu. Masithandazeni, Thixo othandekayo, zimasa ilizwi lakho ngoku, kwaye langa lingazuza lona oko libekelwe kona. Sisebenzise njengezixhobo zokulithetha, kwaye neendlebe zethu zive kuwe, neentliziyo zethu zilamkele. Sikucela egameni likaYesu ukwenzela uzuko lukaThixo. Amen. Ngoku isiqendwana sam okwemizuzu embalwa sesindi sikuqhagamshelo lomnxeba wesizwe ngale ntsasa, kwaye ndiyaqonda ukuba umhlobo wam olungileyo uRoy Borders uphulaphule bukrazulwana malunga naphezolo. Ndilibele ukuba besikunomathotholo okanye olu qhagamshelo lwaphezolo. Roy, naphi na apho ukhoyo, ukuba ungaphaya eSan Jose ebandleni phaya okanye ezantsi ebandleni likamzalwane uMatthews, okanye naphi na apho ukhoyo, sukoyika mzalwane wam, yonke into iyakulunga. Zinza wena nje, uya kuyazisa kum Roy. Sukukhathazeka nyana, yiba nokholo kuThixo. Isiqendwana sam ngale ntsasa ukuzama ukwenzela uThixo inkonzo ingakhange ibe yintando kaThixo. Ngoku esi sisiqendwana esingaqhelekanga, kwaye ndiyathemba ukuba iNkosi iya kukutyhila oku kuthi ngoku. Khumbula, ukuzama ukwenzela uThixo inkonzo ingakhange ibe yintando kaThixo. Ngoku oko kungakhangeleka ngokungaqhelekanga kakhulu, kodwa koku mhlawumbi uThixo anganceda. Enye into endingathanda ukuyitsho ngale ntsasa yokuba siyavuya ukuba nomhlobo wam phakathi kwethu othandekayo kakhulu, umhlobo umfo omtsha. Abaninzi benu bantu kunomathotholo ngokubanga okanye uqhagamshelwano lomnxeba bayazi ngubani lo. Namhlanje umhla wakhe wokuzalwa, 93 eminyaka ubudala, umzalwane uBill Dowd ehleli apha phambi kwam, 93 eminyaka ubudala. Kwiminyaka emininzi egqithileyo wathi ugqirha akanakuphila. Ndimqaphela nje yena ehleli apha ngoku phantsi kwentente ye-oxygen, kwaye umfazi wakhe othandekayo wandibiza wathi, mzalwane uBrenham, ukuba ulindele ukubona umhlobo wakho omdala uBill ephila, kungcono uze kube kanye. Kwaye nda elinye lamatayari am lasikeka ecaleni, ivili lam langqubeka, ndaze ndakrazula itayara laphuma ndizama ukufika kuye. Ndandisuka nje kwikwi kwisikhululo, isikhululo sokutha, kwaye ndisuka kwigumbi langasese apho ndandimise khona eOhio ndizama ukufika kuye, kwaye ndihamba ndabona umbono. Kwaye nako kumi umzalwane uDoubt emi ebandleni enesandla sakhe sikhuthiwe. Ndaguquka kwaye ndabona wena usiza ngesitrato, waze waxhawula isandla sam wathi, ndiya kumxelela, itsho iNkosi. Wayemalunga na90 eminyaka ubudala ngoko, wayehlaselwe yintliziyo enokuminxana kwentliziyo kuye ukusilela okupheleleyo kwentliziyo. Okrelekrele kakhulu ugqirha, indoda ayifuni, hayi andiyikukutsho oko, yindoda nje enako ukufumana nawuphi ugqirha emfunayo. Wayenolungileyo ugqirha womJuda owahlangana nam eholweni wathi akukho thuba kuye lokuphila. Kwaye ndangena ndaze ndafaka isandla sam phantsi kwentwente ye-oxygen. Ndathi, Bill, unako ukundiva? Wanqwala intloko. Ndathi, itsho iNkosi, akuyi kufa ngoku. Iveke emva koko xa ndafika epulpitini ukuze ndishumayele umyalezo wam, nako kusiza umzalwane uDoubt ehamba ngesakhiwo. Kwaye xa ndaya ngapha kwivenkile yokutyela kafere ngaphaya, ndithetha iBlue Boar ngaphaya eLouisville, apha wayephuma emotweni esihla ngesitrato ebambe isandla sakhe nje ngokuchanekileyo ngokwelizwi leNkosi. Kwaye oko yemithathu okanye emine iminyaka eyagqithayo, kwaye naku apha ehleli konke phantsi apha eShreveport ukunqumla isizwe, hayi ngwenqwelo moya ngoku, ngemoto, aha, ehleli apha ngale ntsasa, mini emnandi yokuzalwa mzalwane uDoubt. Oko kusuka konke ukunqumleza isizwe ngawo zonke, uThixo akusikelele. Dambaptisa emva kokuba engumtrinithi. Dambaptisa xa yayingomnye yemihlangano yam yokuqala. Xa umzalwane uBanksud kwafanela amkhokele ukuba afumane iimpahla zakhe, uyindoda yesiqu sihle de ngoko ubona, kwaye waya equleni waza wabhaptiza emalunga namashumi asibhozo nesihlanu okanye amashumi asithoba eminyaka obudala egameni lenkosi uYesu. Wathi zange abe nakho ukuva alungileyo wade wafumana esasiqiniseko sento. Emva koko wafumana usuku lokuzalwa apho engasayi kuguga, injalo loo nto elalizwe likhulu. Usalindele kwa ukubona ukuza kwenkosi, ingenzeka kodwa ukuba angalala yena kwaye thina bayabe besahleli ngela xesha uya kuza kuqala, injalo. Ke mzalwane uDoubt, akukho ndlela ngoku yokuyiphosa. Usemgceni uchanekileyo, hlala phaya mzalwane wam kwaye uThixo akusikelele, kwaye ndibulela inkosi ngendoda elungileyo njengaleya nokuyinika yonke le minyaka. Kwincwadi yeziKronike, ukuzama ukwenzela uThixo inkonzo ingakhange ibe intando yakhe, uThixo ungozimele geqe kuqala. Sifuna ukukuqonda oko. Abantu namhlanje bayamangala, kutheni singenakuba nayo imvuselelo? Ingaba niyakholelwa ukuba uThixo ungozimele geqe? Yabona, iBhayibhile ithetha ngale ndlela kwaye siyazama. Njengoko bendixoxa neqela labalungileyo abazalwane bam, abazalwane baseBhaptisi kungekudala, kwaye bathi, Mzalwane uBrenham, singaba nayo kuphela imvuselelo xa sithatha ilizwi igama ngegama, iphepha nephepha, umbhalo nombhalo. Ndaze ndathi, ndiyakholwa nam iphepha nephepha. Wathi ndathi, bebezama ukwenza oko lonke ixesha. Wathi, kodwa kufanele sifumane inguqulelo yesiGrike yelizwi. Yintoni isiGrike esikutshoyo? Ndathi, andifundanga kakhulu, kodwa ukufunda imbali yebandla nequmrhu leNicaea naphambi kwequmrhu leNicaea noba ubeNicaea nanjalo njalo babexoxa emva phaya malunga nesiGrike. Lawo ngamawaka amabini eminyaka eyagqithayo, omnye wathi ithetha oku nomnye athi ithetha oku, ya igama lesiGrike lithetha oku. Nje kanye ngolwimi lethu igama si, bona sebenzisa igama si ungabhekisela kwiqela lamanzi, ndiyaqonda, okanye izinto ezininzi. God, dineka, ingaba umnquma wequla ukwenza uhambo okanye unesithukuthezi okanye uhlawule ukukhwela kwam okanye ingathetha nantoni izinto ezininzi, kwaye ezo zigamiso zincinci njalo njalo iguqula yonke intsingiselo. Ke akusukuze uyenze njengolwahlobo, uThixo walibhala ngolwahlobo ngokuba kwaye lonke ilizwi liphefumlelwe, kwaye wakutsho ukuthi, ndiyakubulela Baba, wena uzifihlile ezi zinto emehlweni ezilumko nengqondo, kwaye uyakuzityhila. Amen. Kwiintsana eziya kufunda, sisityhilelo ngaye, njengoko nditshilo phezolo, uya kuyityhila yona kwiintsana. Ndathi ayisokuze isebenze, hlekazi. Ndathi imvuselelo ayisokuze ize ade uThixo ozimele geqe ayithumele, kuze emva koko abe nokuthatha nesihiba esingenako nokutyikitya igama laso aze ayenze ngaso esingayaziyo nesiNgesi esilungileyo yeka nje isiGrike. Yiloo nto awayenzayo ngexesha xa uPetros washumayela ePentecost, niyazi wayengenako nqunu kutyikitya igama lakhe qaba elingafundanga. Kodwa uThixo wenza izinto ngendlela engaqhelekanga kubukrelekrele bokucinga kwethu. Oko kuyenza uThixo ukuba uya kwenza igquba lezifundiswa zenkolo nabahlonitshwa nanjalo njalo, bathi lowo uchubekileyo uKhayafa, niyabona uyenze nje kakuhle. Kodwa uThixo wehla wafumana umlobi owayengenako nkqunu kutyikitya igama lakhe, kwaye yiloo nto awayithathayo. Lowo nguThixo uthatha into engeyonto aze enze into ngayo ukwenzela uzuko lwakhe yena. Wathatha umbhodamu wenza iEden. Aha, nguThixo. Ngoku ukuba kukho nabani onobuxhakaxhaka ngemvuselelo, ngowethu olungileyo umzalwane uBilly Graham. Kodwa ubuxhakaxhaka bulungile, kodwa ubuxhakaxhaka abusokuze buyishukumise. ithatha izitakisi inhlansi ukuyishukumisa. Ungakha imoto, ubeke izitulo ezinhle kuyo, wenze ipistons ezilungileyo uze ubonakalise ngenzululwazi enokwenza. Kodwa, ngaphandle kwezitakisi inhlansi zibe phaya bubugoxo. Ke, kwimvuselelo yase Welsh, enye imvuselelo zethu ezigqithileyo phambi kobupentekoste bethu, akukho namnye waziyo yintoni eyaqala imvuselelo. Nje igquba labantu. Ngoku, xa sifumana sonke isihlobo sethu uBilly Graham uya kufumana onke amaRhabe amaLutere nabakwamoya nayo yonke into ihlangane iye esixekweni kwaye phaya baya kuba nomhlangano omkhulu bonke amawaka namashumi amathathu amawaka ayakuza kwiiveki ezimbini baze banikele iintliziyo zabo kuKristu babuyele kwezinye iiveki ezimbini uze ungafumani nomnye. Yabona, obo buxhakaxhaka, kodwa makathi uThixo kwinceba yakhe ezimele geqe, athethe kwisihiba esincinci, njengoko kunjalo kusitshiwo, omncinci ongento. Makathi umoya wakhe awele esixekweni, aze amadoda angabi nako ukuphangela, abafazi bangabi nako ukuhlamba izitya, abaqeshwa ezindlwini bangabi nako ukulungisa ibhedi, bekhwaza kwaye bekhala kunye nezandla zabo emoyeni, leyo imvuselelo. Oko kusentandweni kaThixo. Kwathiwo ukuthi athile alungileyo amadoda asuka ebandleni awelela ngaphaya eWales ukuya kuqonda okanye kufumanisa yintoni bonke ubuxhakaxhaka bemvuselelo ngexesha lemvuselelo yaseWales. Kwaye xa behlikayo enqanaweni neminqwazi yabo emide neekhola zabo ezijikelezileyo bebona besihla ngesitrato ipolisana elincinci lijikelezisa intongana yalo liyijikelezisa ngolwahlobo libiza umlosi. Bathi, ndoda yam elungileyo, ungandixelela apho imvuselelo yeWelsh ikhoyo. Wathi, ewe mzalwane wam, ume embindini wayo. Wathi, uyaqonda. Ndimvuselelo yeWelsh. Wathi, ukuba imvuselelo yeWelsh ikum. Oko kuzimele geqe yiloo nto uThixo ayenzayo kwaye yena yedwa unelungelo lokuthumela imvuselelo hayi ukudibanisa ubuxhakaxhaka kukuthandaza ukuba uThixo athumele isitakisi intlansi utyhila kuphela ilizwi lakhe kwabamiselwe kwangaphambili. Ngoku xa ndisebenzisa igama ukumiselwa ngenxa engaphambili ngoku ligama elibi ukulisebenzisa esidlangalaleni ingakumbi xa sinesihlwele esixubeneyo phakathi kwama-Armenia namaCalvin. Kwaye hayi ndinicelile ukuba ningacingi ukuba ndazi konke kodwa zombini ziphosisile ngokwesibhalo. Inceba yiloo nto uThixo wandenzela yona imisebenzi koko ndikwenzela yena. Yabona, ngoko unayo yona. Ukuba wehla ngelinye lamasebe ngokuqinisekileyo uya kufumanisa ekupheleni kwesebe uze ungabi nako ukubuyela emva. Incwadi yabase-Efes iyayidibanisa iyacinga ngoko kodwa igama xa ndilisebenzisa ukumiselwa ngenxa engaphambili andicingi ukuba ndi elo kuphela kwegama endaziyo indlela yokwenza lulwazi lwangaphambili lukaThixo. Yabona okokuba wazi akanakuthi wafa ukuze bonke basindiswe wayenza kodwa ulwazi lwakhe lwangaphambili wazi ngubani oya kuba nokungayi kuba. Yabona koko akwaziyo andikwazi kwaye nawe akwazi ke sisebenza olwethu usindiso ngokoyika nokugubha ngoko kodwa uThixo unelizwi lakhe libekiwe kwaye unalo kuzo zonke izigaba ulwazi lwakhe lwangaphambili lumenze yena abeke ebandleni kwaye nasebantwini izinto ezithile awazenzayo ekuqaleni. Kwaye ngoko ivangeli eshunyayelwayo kwesa sigaba ityhilwe kuphela kwaba bantu abathile inxenye yabo ayiboni yona. Yabona ndibulela wena bawo, wena uzifihlile ezi zinto emehlweni ezilumko nengqondo, wazityhila zona ezintsaneni ezinokufunda. Yabona, oko kukumiselwa ngenxa engaphambili, hayi ukuba wayenza ngayo uthi, ndiyakukhetha wena kwaye ndingakhethi wena, ngolwazi lwakhe langaphambili, wazi into yakuba yiyo, ngaye ekubeni yena engenangqibeko, niyakholwa akanangqibeko, ukuba kanjalo akana kuba nguthixo ngoko nicinga ekubeni ngongena ngqibela wazi yonke intakumba eyakuba semhlabeni mangaphi amatyeli zona iintakumba ziya kuqhwanyaza amehlo mangaphi amafutha akwiintakumba nganye wonke umcwe wengca eyakuhlala kuwo oko kukungabi nangqibeko kwaye singabanengqibeko siyakhubeka ebumnyameni uthixo wasifanisa neegusha kwaye kufanele sibe nenkokheli kwaye laa nkokheli asiyondoda laa nkokheli ngumoya oyingcwele umoya kakristu phakathi kwethu iselithutyana ihlabathi lingandiboni isiqu sakhe savuselwa etroneni kathixo apho umoya wawusetroneni ngoku ukristu usetroneni uyesu iselixeshana ihlabathi lingandiboni kodwa nina niya kundibona kuba ndiya kuba nani kude kupheliswe ihlabathi nangaphakathi kuni etrone kathixo kakristu imiliselwe entliziyweni yenu kwaye yena uhleli etroneni kathixo kodwa kwimileni yam yena uhlala etroneni eyeyakhe nto leyo wafungayo ukuba uya kuyivusa le ndoda unyana wakhe unyana kadavide ukuba ahlale etroneni yakhe ngoku utyhila ezi zinto ngolwazi lwakhe lwangaphambili kwabo wabamisela kwezi zinto ngandlela yimbi abayiboni phayemi phaya bejonge kanye kuyo kwaye bengenako ukuyibona bangaphi abakhe bawubona umfanekiso wenkomo ehlathini okokuba kufanele ujonge nje ujonge nakhe nawubona okanye nibone uKristu ehlathini okanye esibhakabhakeni okanye emafini uyabona laa mzobi kunako okuya kulungisile de kufanele ujonge njengendlela ethile kuhle emva koko xa wakhe wawubona kwabakanye akunakubona okunye kuphela okuya lonke ixesha ujonga nanko bangaphi abakhe bayibona loo mifanekiso kuhle ngokuqinisekileyo nenzile kuhle yiloo ndlela uKristu ayiyo ngokwakhe ivangeli umyalezo unjalo xa wakhe wawubona umyalezo weyure akukho enye into onokuyibona kuphela kokuya kuko konke yonke enye into iphelile okwayo konke sisigcwalise yabona yabona xa wakhe wawubona umyalezo okoko yi kwakukwixesha likanowa xa unowa neqela lakhe yabona kanjani xa bawubonayo umyalezo akukho enye into yabalulekayo xa iqela likamoses lawubonayo wona akho nto ingenye yabalulekayo xa iqela likayohane lawubonayo wona akho nto ingenye yabalulekayo xa iqela likayesu lawubonayo wona akukho nto ingenye yabalulekayo xa iqela abapostile lawubonayo wona akukho nto ingenye yabalulekayo xa iqela likaluther lawubonayo wona iqela likawesley lawubonayo wona iqela labakwamoya lawubonayo wona akukho nto ingenye yabalulekayo baziguqula kuyo yonke into kutheni ngolwazi lwakhe lwangaphambili wamisela ngenxa engaphambili ezi zinto ukuba zenzeke ukhetha umntu ongowakhe ngolwazi lwakhe lweqala ngaphambili njengoko watshoyo kumaroma isibhozo apha ukuba uesawu okokuba ukuze ulwanyulo lukathixo lume lume ekubeni uesawu noyakobi obabini bezelwe ngabazali abangcwele amawele ukuze ulwanyulo lwakhe lume lume kwaye lunyaniseke wathi ndimthile uesawu ndaze ndamthanda uyakobi ngaphambi kokuba nanye inkwenkwe izalwe yabona uyazi ukuba yintoni esemntwini wakwazi oko ukusukela ekuqalekeni ukuba kwakuyintoni ngoko ke angenze yonke into isebenze nje ngokuchanekileyo exesheni sibaphakuphaku sixakaniseke akuzange umbone exakanisekile abayenzi yabona yonke into isebenza kakuhle nje uchanekileyo iwotshi iyahamba ezi zinto ezifanele zenzeke bonke aba bafazi neenwele ezimfutshane nala madoda enxibe zabo njengathi baneenwele ngathi ngabafazi bawo ndiyabona ngokuqinisekileyo benezibhijeli nwele ezinweleni zabo zibhijelekile ngaphambili okunjani ukugqwethela ezo ziziphumo ze-Eden kasathane kwaye benza njengomfazi uzama ukucheba iinwele zakhe njengendoda yakhe indoda yakhe yeka iinwele zayo zikhule njengomfazi wayo kwaye umfazi unxiba iimpahla zayo kwaye nayo inxiba iimpahla zakhe zangaphantsi yabona nantso ke uba sisigantsonso umfazi kwaye yona indoda ibe bubufazirha yabona yi-Eden kasathane ichasene noko uthixo wakwenzayo ekuqalekeni leyo yinyaniso Ukuba ndiqale asisokuze sifike koko. Kodwa ezi zinto kwaye indlela yakhe yokuyenza kwaye ngubani oya kuyenza. Leyo yindlela azikhetheleyo yena ngokwakhe uyakhetha. Leyo yindlela afuna yenziwe ngayo. Njengoko ndivile ngomzalwane uPerry Green, umfundisi wethu eTucson, eshumayela ngobunye ubusuku malunga nendlela uThixo enze izinto ngenye indlela. Ilibele yayintoni umxholo wakhe, kodwa wathi leyo yindlela uThixo ayithanda ngayo, leyo yindlela uThixo enza ngayo. Kuhle, injalo loo nto. Ngoku ngubani lo phakathi kwethu oza kumxelela yena ukuba akalunganga? Ngubani oya kuba nesibindi sokuma ebusweni bukaThixo aze athi akulunganga Nkosi? Ufanele uyenze ngendlela endifuna yenziwe ngayo, ngendlela ugqirha zibanibana athe ifanele yenziwe ngayo. Ngubani omke kakhulu kwiingcamango zakhe ukutsho into enjengangaleya? Hayi, akuye kuphuma uyitsho, kodwa yicinge. Njengakumyalezo wam kaChasi Kristu, kuya kuvuka ooKristu bobuxoki. Ngoku zange athi ooYesu bobuxoki, yabona, akukho mntu onokumelana nokubizwa Yesu kumba wenkosi. Kodwa ooKristu bobuxoki ithetha abathanjiswa. Oh, bona ngamnye ucinga bafumene intambiso uzuko kuThixo angenza oku enze nokuya, kodwa mbeke kuvavanyo lwelizwi uze ufumane uphumela ngaphi, yabona, umyalezo wexesha. Babe nentambiso ngexesha likaYesu, kodwa ingasuki kuye. Babe nentambiso ngexesha nkqu noDothan wayenentambiso ngexesha likaMoses. Wathi, ngoku ucinga ukuba nguwe wedwa ungcwele phakathi kwethu, uThixo unabaninzi, siyakuqalisa umbutho apha, iqela lamadoda. UThixo wathi kuMoses, zahlule kubo, kwaye wavula umhlaba waze wabaginya. Wayenikezele kuMoses ilizwi lakhe loqobo, umprofeti wakhe, leyo kuphela kwendlela awakhe wenza ngayo, kwaye nokukuphela kwendlela ayakwenza, ayakuyenza ngayo, akaguquki kwicebo lakhe, yabona. Ke iimbono zethu azilunganga, iimbono zakhe zilungile okoko, kwaye sukuzama ukumxelela ukuba yena akalunganga. Awukhathaliseki nokuba sicinga ngubani oyena ufanelekileyo, ayisithi abanokutsho ngubani oyena ufanelekileyo. Ngoku apho kulapho ungena embuthweni. Omnye umzalwane omncinci ezaliswe ngumoya uya kuya esixekweni aze akhe umbu akhe elihle iqela labantu, kwaye enkomfeni bayakuhlangana, kwaye bonke abazalwane abangcwele bayahlangana. Niyazi, baze bathi, niyazi ntoni? Ndiyakholwa uJones omncinci apha kuyinto nje encinci phakathi kwabo. Ndicinga kufanele abe nalowa mkhulu umnquba. Ndicinga akucingi ukuba oko yakulungile. Hayi bethu, nanko ke, kwaye ibandla liyaphasalaka, yabona. Yahlula aba uThixo uyohlukanisa, nguye yena owenza loo nto, kodwa bonke ngamnye ufuna ukuthatha lona mncinci ambeke ngapha uze lona ezantsi apha. Leyo yimbono yomntu. Umntu unesitixo, kodwa uThixo ubambe isitixo eneneni. Banika abafundi ibandla elingcwele izitixo, kwaye qaphela ityeli lokuqala abasisebenzisayo xa uYuda wawa ngobugwenxa. Bahlangana ndawonye baphose amaqashiso, kwaye abazalwana abangcwele, ngubani onokuthi babengekho ngcwele? Ngubani othi babengekho ngcwele? Kodwa baphosa amaqashiso, kwaye lawela kuMatiyasi, kwaye xa yena yintoni awakhe wayenza? Kwanto. Kodwa uPaulus wayengowanyuliweyo. Amen. Yayiloo nyulo lukaThixo, omncinci ompumlo igosa ophoxayo onengcwangu umJuda. Hayi uMatiyasi iDD, niyazi, yena waye uPaulos. UThixo wakhetha uPaulos, ibandla liyakhetha, lakhetha uMatiyasi, yabona. Akunalungelo ukuxelela uThixo ukuba akalunganga, uyakwazi amakakwenze, uyazi enziwe ngako umntu. Kubani ongakhe okokuba ibandla lakhe lakhetha uPaulos? Oh, hayi zange, bathi lamfo lona usifaka ejele, kodwa uThixo wathi ndiyakumbonisa uyakuva ubunzima ngenxa yam. Uyazi, kulungile. Akukhathaliseki ngubani esicinga ulungile, uThixo uyazi ngubani oyena ufanelekileyo, ngokuba uyayazi intliziyo yomntu, uyayazi. Ayenziwa nayo imvuselelo okanye yenze ezi zinto yenzeka ngexesha esicinga ifanele yenzeke. Sicinga lixesha kanye ngoku uzuko kuThixo liphawule kwizahluko zethu nanjalo njalo yamadoda angoosomashishini iyenza kanye ngoku haleluya imvuselelo enkulu sanukukhohliseka sele ezile kwaye benze kuye okubi yabona kodwa bacinga kukho imvuselelo ingaba iyenzeka hayi yenzekile yafa iphelile aha qaphela eli lixesha lokuchetywa kwesibane ukuphuma nokungena abo balindela enkosini baya kuhlaziyeka emandleni qwalasela apha kwisiqendwana sethu qaphela udavide ukumkamla kwasrayeli wayengulowo owafumana isityhilelo sokubuyisela itye yakathixo endaweni yayo oko zange babuzise ngeentsuku zikasawule kuba usawule wawa ke zange babuzise ngetyeya tu umnqophiso ngemihla kasawule kuba wayewile waze wemka kuthixo ke udavide ngokukhawuleza ngempefumlelo ngoku qwalasela oku sisiqendwana esibhidisayo ukuba kusifumane kakuhle kwaye ndivakalelwa ngathi iyure iyeza apho sifanele sibe ngamadoda endaweni yeentsana aha sifanele sibe nenyama eqinileyo endaweni yobisi qwalasela udavid ukumkani wakwasrayeli ukumkani wayesandula kuthandiswa ukumkani okanye enyuliwe ukumkani usamueli wamthambisa ngentando kathixo kwaye ngokuqinisekileyo wayengokukhethwe nguthixo ukumkani akukho ntandabuzo kuloo nto kwaye apha nguye kwaye impefumlelo yambetha kwatyhilwa kudavide wafumana isityhilelo akukho namntu wathetha nto malunga naloo nto masiyokuthabatha ityeya kuba leyo yintando kathixo yokuba sibe netyeya apha kunye nathi okuba sibuzise kuthixo ngale tyeya ehlakaniphile kakhulu kakhulu into anicingi njalo kulungile khumbula kodwa yena ekubeni engukumkani kwaye efumene isityhilelo watsiba umda wendawo yakhe kwakukho umprofeti elizweni ogama lingunathan waye engulowo wayegcotyiwe ukuba afumane isityhilelo kukho into efanele ithethwe wathi inkosi ayenzi into ide ityhile kwawayo abakhonzi abaprofeti kodwa niyabona udavide ekubeni engukumkani kunye nentambiso phezu kwakhe ngoko ingaba eso sisibhalo intambiso phezu kwakhe kwaye efumene isityhilelo sokwenene kodwa kwakungalunganga ngokuba unathan wayengumprofeti kwesa sigaba kwaye isityhilelo zange size kunathan kwaye xa isityhilelo seza kudavide zange tu abuzise kunathan malunga naso wasuka nje waqhubekeka waza wenza oko wayefuna ukukwenza kodwa qwalasela ngubani udavide wabuzisa kuye apha kwisahluko se-13 kodwa wabuzisa kubathetheli mawaka namakhulu emva ebandleni lakhe yabona ngoku anicingi kufanele senze asiyo ngoku wayezama ukwenzela uthixo inkonzo kodwa wayengacotyelwanga ukuyenza yabona kuba uthixo unendlela nje ngendlela uthixo anokuthetha kukumkani malunga nentlungu yakhe aze aphile kodwa zange ayenze yena waye enyule indlela yokuyenza leyo yayingumprofeti wakhe ke uthetha kumprofeti uIsaya wamxelela ukuba abuyele kuHezekiya amxelelo kwakuza kwenzeka ngoku uHezekiya wayethetha ubuso nobuso noThixo kwaye uThixo wayenokuthetha noHezekiya kakade kodwa wenze imijelo ethile niyayiqonda uThixo unendlela ezize zakhe yena azibekileyo zokwenza izinto ukuthumelela iimvuselelo ukuthetha ukwenza intetho nantoni eyiyo unendlela yakhe yokuyenza kwaye akho nto siyiyo ukuba simxelele makenze njani wenza ngendlela emkholisayo yena yokuyenza ke niyabona udavide ekubeni ephefumlelo ngoku niyakhumbula nditshilo yona intambiso yobuxoki khumbulani umoya oyingcwele unokuza uze uthambise umntu kwaye noko usengaphandle kwentando kathixo apha iyayibonakalisa kanye apha yabona kufanele sihambe ngendlela kathixo yokuyenza hayi ngeendlela zethu indlela kaThixo yokuyenza kuba uDavide ekubeni engukumkani ethanjisiwe ngomoya kaThixo phezu kwakhe uhlobo lukaYesu Kristu kodwa elo yayingelo jelo likaThixo kwaye lonke ibandla liyabakholisa itsho iBhayibhile qwalasela abathetheli bamawakawaka nabamakhulu kwakunye nababingeleli nabemfundo yenkolo bacinga uba oko kwakumangalisa naso isikolo seBhayibhile yakho nayo yonke enye into bacinga ukuba yayimangalisa nkqu nabo bonke abantu bavumelana kunye nababingeleli kunye nabo bonke kubo bavumelana ukuba umgcotywa kakumkani wayelungile qwalasela kodwa uThixo zange athembise ukutyhila ilizwi lakhe kwixesha lalo kubo uThixo unendlela yakhe yokutyhila ilizwi lakhe kodwa hayi kubo khumbula kwakuchasene noThixo into ethile njengeentsuku zikamikhaya unyana kaImla niyalikhumbula elabali uJuda noIsrayeli babohlukene kwaye babe nookumkani ababini abohlukeneyo kwaye uAhabi waye engukumkani phezu kobunye ubukumkani kwaye uYehoshafati waye phezu kokukumkani ubukumkani bukaJuda yakholwa yayiyo kwaye uAhabi waye phezu koIsrayeli iYerusalem kwalasela kwaye apha kuza igquba labaphambukeli laze lacutha umhlaba obunikezwe nguThixo awathi uThixo wawunika uIsrayeli kwaye la amaFilisti phezulu phaya okanye amaSiriya ayebambe laa mhlaba kwaye esondla abantwana bawo kokusuka kulaa mhlaba ongokaIsrayeli kwaye ke babewufuna laa mhlaba ukuze bondle abantwana babo kunye neentsapho zabo uThixo wabanika oko yayililungelo abelinikwe nguThixo kwaye ke uAhabi wabiza uYehoshafati wathi yihla uze wathi jonga phaya yintoni eyenziwa lutshaba lwethu ingaba kulungile ukuba thina abantu bakaThixo kunye nelungelo esilinikwe nguThixo lokuba sibe nalo mhlaba ungowethu uThixo ngumprofeti wakhe uYoshua wawaba lo mhlaba kufanele ibe ngowethu ungowethu ebantwaneni bethu kwaye apha amakomanisi awuthathile kwaye thina silambe kakhulu kwaye anelungelo lethu esilinikwe nguThixo akucingi ukuba sifanele sinyuke sithathe umhlaba wethu ukuba uya kujoyina umkhosi wam ukuba ninamawisile namarhabe nabo bonke namarhabe namalutere nanjalo njalo nonke nithathe iqumrhu likazwelonke apha ngoku siya kuhla sonke kwaye siyithathe into nditsho kwaye ndithetha ngokomzekelo ngoku siya kuya siwuthathe utheni watsho ngokuqinisekileyo sonke sibanye ngoku iBhayibhile ithe bangathini ababini bahambe kunye ngaphandle kokuba bavumelana yabona phaya kulapho laa ndoda inkulu yebupentekosta uYehoshafati wacubana nesihlwele esingalunganga kwaye koko kwenzeke kumapentekoste ethu namhlanje phaya kukho amadoda enene khona phaya kodwa bacubana phaya kwasihlwele sobuhlelo phuma kulaa nto iqalekisiwe inkosi qwalasela ngoku nanko apha waze wathi ewe oko kuvakala bhadlileyo wathi iinqwelo zethu zokulwa zezenu abantu bethu ukusuka apha sonke singamajuda ngokuqinisekileyo siya kunyuka sonke kodwa nje ukholo olwaneleyo olusekhona kuYehoshafati lokuthi akucingi sisifanele sibuzise kwinkosi kuqala yabona ndicinga iyakuba into elungileyo kutheni uAhabi kakade wathi kutheni oh ngokuqinisekileyo bekufanele ndikucingile oko kuhle ingaba ikhona indoda kaThixo endaweni ethile ingaba unayo umprofeti oha ndinamakhulu amane abo ndinequmrhu lonke ezantsi apho ihlelo lonke bangabaprofeti bamahebhere ngoku khumbulani iBhayibhile ithe babe ngabaprofeti abaprofeti bamayuda hayi abaprofeti bamahedeni abaprofeti bamayuda isikolo sabo isikolo semfundo ngenkolo kulungile bazise baza ookumkani bazinxibisa bahlala phambi kwakhe ukuze bavise kamnandi umprofeti waza weza ndiyaqonda yayinguZedekiya wezayo isikhulu esikhulu sengqinqi yoqumrhu lamadoda okanye phezu koko waye kuko waya phaya phakathi kwabo wazenzela ezinkulu iimpondo wathi ndivile kuThixo itsho inkosi ngeza impondo uya kuwatyhala amaSiriya aphume emhlabeni ow uzuko wonke umntu wacinga ukuba oko kwakumangalisa kukuhle qaphela isondela kangakanani kulaa ncam yesasitshetshe ngoku phakathi kokulungileyo nokungalunganga kwaye khumbula iya kuwela kwenye okanye kwawanye amacala de ize ngelinye ixesha njengesitshetshe silungisiwe phakathi komahluko wokulungileyo nokungalunganga kufanele ibe lilo lonke ilizwi likaThixo hayi nje phantse lonke ilizwi kodwa lonke ilizwi
Not the Methodists, not the Pentecostals, but to that honed age. In this age where the Antichrist anointing is so perfectly, it would deceive the very elected. They'll fall on the wrong side if they don't want it, like a wedge.
Kwaye, liyehla namhlanje, hayi kumaLutere, hayi kumaWisile, hayi kumaPentecoste, kodwa kwesa sigaba silungisiweyo. Kwesi sigaba, apho intambiso yobuchasi mKristu igqibelele kakhulu. Iya kulahlekisa nabona abanyuliweyo baya kuwela kwicala elingalunganga kuba abayiqapheli njengeverhe qaphela lumkani asiphili kwisigaba sobupentekoste ngoku sigqithile kwesasigaba njengokunye sigqithile amaLutere kwaye sagqitha yabona kolosele ngoku abaprofeti bonke baprofeti amakhulu amane abo bondlekile belungisiwe kakhulu abaprofeti bamajuda babangqinela ngamxhelomnye itsho inkosi nyuka inkosi inawe wathi uyehoshafati kuhle oko kuvakala kamnani kodwa wathi ingaba unaye omnye omnye sinehlelo lonke apha sinequrhu lonke lihlangene apha kutheni sifuna omnye wathi aha kodwa ndicinga ukuba kungakho omnye wathi oh ewe kukho omnye kodwa akanguye kwa oweli qumrhu aha ngumlahlelwa phandle ngumikaya inyana kaimla kwaye ndimthiyile yabona wathi abasokuze bamamkela ebudlelwaneni kwaye nje ungolula umlahlelwa ngaphandle into yokuqala kwaye usoloko yonke into ayiprofetayo akasokuze nje akhuthaze isikolo sam secawa kanakancinci aha kwaye uzenza mbi zonke ezi zinto wasoloko eprofeta okubi ngam nje ukuba ngowahlukileyo oh watsho uyehoshafati makangatsho into enjalo kumkani kodwa ndingathanda ukuva yintoni le ndoda eya kuyitsho wathi kuhle siya kumfumana ke bathumela ndaweni ithile entlango baze bathumela indoda wathi ndixelela wathi ngoku endleleni yakho ebuyayo ngoku ndifuna ukuxelela into ethile ngaba ufuna ukubuyela ehlelweni kwakhona yabona ingaba ufuna ukuba nobudlelwane kunye nabo bonke kwakhona ukuba uyafuna yitsho into ekwanye umphathi wabefundisi besithile ayitshoyo yitsho into ekwanye ubhishopu ayitshoyo bayakubuyisela ngoku lixesha lokuyenza kodwa ungafane ucinge othanjisiweyo owenyaniso umprofeti kathixo esenzelelela kwelinye ilizwi likathixo hayi bo wathi isahleli nje inkosi ndiyakutsho oko uthixo akutshoyo sidinga unyana kaimla isahleli nje inkosi ndiyakutsho ekutshoyo yona ilungile loo nto oko akutshoyo yena ke xa abafikayo ezantsi phaya phambi kwabantu bonke abaprofeti bathi ngoku uthi bona wathi linda ndinike obu busuku mandibone oko inkosi eyakukutsho ke ngoba busuku inkosi yabonakala kuye embonweni yaze yamxelela amakakwenze ngentsasa elandelayo wathi uthini imla xa bonke babemile ndithetha mikaya nyana kaimla wathi uthini ngoku silapha sonke bonke ababingeleli nabo bonke abaprofeti nabo bonke okumkani nayo yonke into ehleli apha ingaba uthini ngoku kweli qumrhu likhulu wathi nyukani wathi kodwa ndibone uisrayeli echithachithwe njengezimvu zingenamalusi waze wathi wahaphi bendikuxelele ntoni laa mkrica ngaprofeta kuphela ububi ngam bangaphi abanokutsho nantoni ingenye xa uthixo wayesitsho into enye umprofeti ufanele ukuba ngumlomo kathixo ethetha hayi kucinga kwakhe eyakhe niyabona uthetha ozinikele ngokupheleleyo kuthixo akafuni kuvisa nenye into ubuhlungu kodwa kufanele atsho oko uthixo akutshoyo kuba akanalawulo lwayo ngokwakhe yabona wathi ngoku andikuxelelanga emva koko kweza enkulu indoda enempondo yamkhwaba emlonyeni yathi yeyiphi indlela ahambe ngayo umoya kathixo xa ubuphuma kumwona ngamanye amazwi mandizame ukukucazulula oko jonga apha jonga apha ndifuna ukuxelela into mikhaya uyaqonda ukuba ndinguchwepheshe ezibhalweni ingaba uyayiqonda loo nto ukuba ndinogcobo okanye ubhaptizo besiya kutsho namhlanje ingaba uyaqonda uyakuqonda ukuba ndinako okuya wathi uImla andikuthandabuzi oko wathi kodwa phulaphula umoya kathixo undixelele kwaye ndinobungqina nawo onke la makhulumane am apha okokuba siya kutyhala ngaphandle komhlaba amasiriya kwaye ungubani wena ukuza utho ukuba ikumkani yethu enkulu iza kuxatyelwa wathi umoya kathixo undixelele oko mandiyicazulule ukuze nibe nokuyiqonda kwaye mhlawumbi sifumana uMikaya esithi kubusuku obugqithileyo embonweni mhlekazi ndibone uThixo ehleli phezu kwetrone kwaye ndibone yonke imikhosi yezulu ihlangene imngqongile yena aha kwaye babe negqugula ezulwini bathi ngubani esinokumfumana asiyele ayokukhohlisa u-Ahabi ngokuba phantsi kwetrone apha ngumprofeti umprofeti wenyaniso igama lakhe ngu-Eliya kwaye uprofetile ngelizwi lam ukuba lowa ungcolileyo uHabi ngokuba ebulele uNabhothi izinja ziya kuchapha igazi lalaa ndoda ingcolileyo kwaye sifanele okuya kwenzeke ngokuba kona sele kuthethiwe ngu-Itsho inkosi kufanele yenzeke kufanele ibe phaya kwaye siya kuyenza njani kwaye ezantsi kwimimango erhobuluzayo yabalahlekileyo ezantsi le apho kwaphuma umoya wenyuka wathi ndingumkhohlisi ukuba ndingakwenzela inkonzo wena ndiyakuhla ndingene kubaprofeti bakhe ngokuba babe ngumbutho kakhulu babeqonde into enye bonke kwaye oko ziimvakalelo ezincinci kwaye ndiya kubenza baprofete ubuxoki ndiyakwenza u-Ahabi aphulaphule kwabo bahlonipheki endaweni yowakho wenene umprofeti kuba uyakuxilonga yonke into ayitshoyo ngelizwi lakho uyakuxilonga imibono yakhe ngelizwi uyakuxilonga yonke into ayenzayo ngelizwi kwaye ukuba ayililo ilizwi akayi kuphulaphula kuyo kodwa ukuba ndibakhohlisa abanye aba kwaye ndiyabona u-Ahabi waba nengqiniseko enkulu kulaa ntlangano enkulu kukhuseleko lwayo ke bajikeleza bonke kwaye baya kuhlangana kwaye ndiyakwenza u-Ahabi aphulaphule kubo aye phaya kwaye leyo yindlela esiya kwenza ngayo wathi uThixo ungayenza ungumkhohlisi ngenene qhubeka yihla waze uZedekaya phaba emlonyeni wathi ubuphi wathi uyakwazi xa uhleli esizikithini sesisele aha wathi nyuka watsho uZedekiya kokumkani wathi nyuka uze ubuye unoxolo wathi uHabi thabathani la mfoni mfake entolongweni mfakeni imixokelwano nimondle ngesonka sosizi namanzi osizi kwaye xa ndibuya noloyiso lwam phandle phaya abathi abaprofeti bam bandixelela ukuba le mvuselelo ngokuqinisekileyo iza kwenzeka wathi ndiyakubuyela kulaa mfo phulaphula kumazwi kaMikhaya wokugqibela kulaa ndoda ukuba uthe wabuya kuya kube uThixo khange athethe nam amen yabona uThixo unendlela zakhe zokwenza izinto la madoda makubeni ayesenzela uThixo inkonzo lumkani hayi imizwa hayi ukuthabatheka hayi ukucingela ngembono kodwa ifanele ibe ngu-Itsho inkosi ufanele ilunge ulungile awukhathaliseki sifumana ezi zinto zinjalo qwalasela ngoku xa uDavide ewenzele lo mbhobhosho mkhulu kwaye kwabonakala njengathi oko kwakulungile into elungileyo yokwenziwa emva koko sifumanisa ukuba ingaba ndiyanidinisa ingaba ndisemva kwexesha kakhulu ukuba ndingaba nomnye babewenzile laa mbhobhosho mkhulu zange abuzise kumprofeti ngoko wonke ubani uyazi ukuba uAmos isithathu isixhenxe utshilo ukuba uThixo uthembisile ukuba akasayi kwenza nto ade kuqala ayityhile kowakhe umprofeti. Nakubeni izigaba zamabandla sinabahlaziyi kodwa kuthenjiswe ngomalaki isine ukuba kuyakubakho umprofeti ehlabathini kwimihla yokugqibela ukuba ifanele inxibelelane kulaa mlinganiselo yabona phambi kokuphela kwexesha kufike. Ngaphambi kokuba uYesu eze okokuqala uEliya weza uEliya kamalakhi isithathu uMateyu 11 utsho njalo ukuba ningayiqonda lona ngulowo kwathethwa ngaye yabonani ndithumela owam umthunywa phambi kwam. Ngoko uprofetiwe zonke izifundiswa zakwalizwi zikholelwa oko okokuba kwimihla yokugqibela umoya kaEliya kufanele uze nawo kufanele uze amatyeli amahlanu uThixo usebenzisa laa moya uElisha uEliya uYohane umbhaptizi kunye nowebandla leentlanga uze emva koko ube ngowamajuda kwisityhilelo isahluko seshumi elinanye. Leyo yi-NCEBAUKHOLO lukaThixo YESU uYesu amagama amahlanu ayinakuma kwisine ifanele iye kwisihlanu ngokwasasingesini yabona qolasela ngoku wathembisa ukuba ke oko kuyibeka iBhayibhile nje ngokuchanekileyo kulamhla kwiSodom neGomora kwaye uEliya waye lowo yayingengoEliya yayingumoya kaThixo kuEliya. UEliya wayengumntu nje. Ngoku sibe noEliya neengubo zoEliya nezambatho zoEliya neento zonke zoEliya kodwa uEliya walo mhla yinkosi uYesu Kristu ize ngokukaMateyu 17 uLuka 17:33 ngunyana womntu kufanele atyhile phakathi kwabantu bakhe hayi indoda uThixo kodwa iyakuza ngomprofeti. Ngoko zange abe nabaprofeti ababini abakhulu ngexesha elinye zange ehlabathini yabona akukhathaliseki zikho kangakanani ezimbini iintloko azinako kufanele ibe yintloko enye uThixo kufanele afumane indoda ibenye phantsi kolawulo lwakhe yabona mnye uThixo kwakukho uyise nyana moya oyingcwele kodwa uThixo omnye phezu kwakho konke. Qwalasela kwaye usebenzisa nje ezo zikhundla ke unaso ngoEliya umoya kaEliya wasebenzisa laa moya kodwa uThixo kwamnye elawula wona lonke ixesha ukuzalisekisa ilizwi lakhe. Ngoko qwalasela oko ngoko uDavide wacinga wayenento yonke icwangcisiwe kwaye wayephefumlelwe yabona indlela umoya oyingcwele onokuthambisa ngayo indoda kodwa kufanele ibe ngokucwangco lwentambiso. Umoya wangaphandle ungathanjiswa ngomoya oyingcwele ube umphefumlo umnyama tsi ikhakakhaka likhula emanzini amanye awakha afaka ubomi engqolowini afaka ubomi kwikhakakhaka kodwa emazantsi ekhakakhaka bubomi bekhakakhaka buyavuya buyakhula bufumana ubomi kwaye benza yonke into ethi ingqolowa iyenze kodwa umphefumlo wayo likhakakhaka yabona abafundisi bobuxoki baya kuvuka bafundise lonke uhlobo lobutrinithi nayo yonke into engenye kwaye bathanjiswe ngomoya oyingcwele benze nje mininzi imimangaliso njengevangeli yenene enokwenza kodwa ngelizwi apho oko koko ekwenzayo yabona endithetha kona. Ngoku kulungile ukufundisa oku ndiyaqikelela ndikumnquba ongelo hlelo ngale ntsasa ehotele apha qolasela qaphela oko sikutshoyo ngoku kuhle mamela uDavide wayenayo yonke imvakalelo ethi imvuselelo yenene ibe nayo qolasela bakhwaza bangxola baxhentsa bafumana ngenene okuthile kulaa ntambiso ngokuqinisekileyo bakwenza konke kunjengemvuselelo yenene kodwa uyaqwalasela uThixo wayengekho kuyo uThixo wayengekho kuyo wayenomprofeti ehleli kanye phaya elizweni wabefanele bazi yabona uDavide wakufanele wazile oko into ethile namhlanje sinabo bonke ubuxhakaxhaka njengamahlelo amakhulu imikhankaso yexesha lethu kodwa iziphumo zibe luhlobo olunye njengoko bezinjalo iziphumo zethu zemikhankaso yethu emikhulu nako konke ukuzathuza kwethu okuhle izakhiwo zethu ezikhulu nezethu ezinkulu sakhe amawaka size songeze amalungu nezinto ibe yindlela enye yonke ukubhatyalaka andikutsho oko ukuba ndahluke ndikutsho oko ukunyaniseka phambi kothixo oncwadi yakhe endimi ngayo ngale ntsasa yabona konke kuba kukubhatyalaka iziphumo ezinye ngoku masibone oko kwenzekayo xa uthixo kwixesha lakhe nesigaba kwaye abaprofeti bakhe abahoywa nje ukuthembela kwimfundo yakwalizwi ababingeleli ubuhlelo njengoko sisenza namhlanje ngoku ngokuzondelela iba yimbutyulelo yonke ukuba umoya wenyaniso kathixo phaya uya kuyikhokelela elizwini hayi nje indawo enye elizwini ilizwi lonke ukwenzela isigaba sonke yabona kumhla wepentecost umoya wayikhokelela kokuya kuyoweli isibini amashumi amathathu anesibhozo yabona kumhla kaluther yawukhokelela kokuya uwesley kule ntshukumo yokugqibela yepentecost kodwa esi sesinye isigaba oku kukubizwa nokukhuthwa umtshakazi hayi kumawaka amabini eminyaka eyagqithayo epentecost okanye uphindo okanye ukubuyela ipentecost umoya oyingcwele wawukuluther umoya oyingcwele wawukuwesley lilizwi likathixo lithanjisiwe kwaye umoya oyingcwele ubuyele abantwini besigaba kwaye baqalisa ukuba nobuyiselo lwezipho bafumanisa ngokuzinikela kuthixo umoya oyingcwele wathetha ngeelwimi ngabo babeka izandla zabo kwabagulayo kwaye baphilise baxhentsa kumoya yabona eso yayisisigaba sohlaziyo kubuyiselwa ibandla emva kucwangco kwaye ucwangco lokugqibela lebandla yayikukubekwa kwezipho ebandleni njengoluther wabeka ugwetyelo uwesley wabeka ungcwaliseko ipentecost yabeka izipho kodwa yintoni abayenzayo impazamo enye njengoko indalo izekelisile kwelaa diza lengqolowa baba lihlelo nto leyo echaseneyo nothixo ichasene nothixo ngoku sifumanisa ukuba xa ngoku xa la madiza ehlangana enze eyayo imbono kwaye akukhathaliseki xa umba omtsha njengoko beyibiza waphuma iassemblies of god benza ntoni zange babe nokuyamkela yona akukhathaliseki ingangakanani inyaniso eyiyo ubhaptizo egameni likayesu kristu babesele beliqumrho elikhulu umntu wayesele eyithathile umoya wayesele ebashiyile njalo kwaye emva koko oku kuyeza ndithethe nabanye babakhokheli benu abakhulu bathi kuhle yintoni esiya kuyenza ngoku baya kuzihlaza xa bayayazi inyaniso ukuba abanjalo bazimfama ngokomoya kwaye bengayazi ibhayibhile hayi ukutsho oko ngokubi ngoku ukutsho oko ngembeko kuba akukho ndawo ebhayibhileni apho wonke ubani owakhe wabhaptizwa kwezo zihloko yisenyana nomoya oyingcwele kwaye zingazange zisetyenziswe de kube semva kwequmrhu likazwelonke icawe yekatolika yaseroma ikhathekizm yabo ingqina into ekwanye ngumgaqo wobukatolika hayi imfundiso yebhayibhile kodwa umgaqo wobukatolika kwaye nina mawisile nizise ikhathekizm yenu nayo yonke into njengoko babanayo nje ngokuthe chu nakhula kuyo kodwa ngoku xa niza kwipentecost xa naza nanabisa eminye yaloo migaqo kwaye nisabambelele kuyo kodwa ngoku lubizo lomtshakazi ngoku kuxa amatywini asixhenxe athe avulwa ngoku xa izinto zigqityiwe abathi abahlaziyi bazishiyelela kufanele zivulwe kwaye kuphela ngumalaki isine onokuyenza loo nto ngokuba kuthabatha isityhilelo esisuka ngqo kuthixo siye emntwini ukwenza njalo injalo loo nto ayinakuza eqeleni zange yenzeka indoda enye yiloo nto uthixo wayethembisayo ezithunzini zokuzekela umtshakazi wakhe ueleazare yabona qwalasela xa babingeleli abalungiseleli nanjalo njalo bafumana eyabo imphefumlelo kwaye ngokwenene bethanjisiwe udavide wayethanjisiwe ibhayibhile itsho njalo kodwa niyabona wahamba ngemithombo engalunganga waya kumjelo ongalunganga wasa intambiso yakhe kwicala elingalunganga ebantwini nababekucinga kubaphathi kobabekucinga endaweni yokuyisa kumjelo kaThixo ongcwele ukuze afumane yintoni utsho inkosi awayeyiyo. Ingaba lixesha loku, ingaba lithuba loku, ingaba yintando kaThixo. Ngoku ukuba ngumprofeti wenyaniso kaThixo uya kuya phambi koThixo kuqala athi, bawo yintoni, njengonathani wenzayo kamva kuDavide. UDavide wathi, ingaba kulungile na ukuba mna ndihlale kwindlu yemisedare kwayetyeya kaThixo iphantsi kwentende phandle phaya? Waze wathi kuNathaniel, wathi, Davide, kwenze konke oko okusentliziyweni yakho, kuba uThixo unawe, usisitya esithanjisiweyo sikaThixo. Kodwa ekubeni engumprofeti kunye nempazamo yakhe, kwaye uThixo wayebophelekile kumprofeti wakhe, ngoba abusuku wabonakala kuye wathi, hamba uxelele umkhonzi wam uDavide, yakuncoma ukukhalipha kwakhe, yamthanda ngenxa yoku, kuba yindoda emva kwentliziyo yam mna. Kwaye ndiyazi lixesha lokuba ityeya yam iya kuba ngalaa ndlela ibekwe phantsi kwento ethile, kodwa nje ndi asililo lixa lokuba yenzeke. Ndiyakuvumela unyana wakhe ayenze, kodwa ndiyikumvumela yena ayenze. Kwaza apha kweza uNathan kunye noitsho inkosi Davide, isityhilelo esikhulu obe naso asilunganga njengokuba uyibuyisile ityeya. Aha, yabona, sukusenza, sukusizama. Kodwa uThixo uthe uyakwenza unyana wakho asenze. Nantso, yabona, nako ke apho ukhoyo. UDavide wayethanjisiwe ukuba akutsho okuya, kuba kwakungaphambili wayenokubona. NjengoAbraham wakhangela isixeko emhlabeni, niyazi, wayekhangela sona ngokuba wayeza kuhlala apha ngenye imini, uAbraham yena kwesasixeko. Kwaye wazula ekhangela sona, kwaye kanye kumhlaba omnye, apho wajonga khona, wawungentla kwakhe ngoko. Kwaye uya kubuyela kwimileniyam, kwaye uya kuhlala kwesasixeko. Kodwa ekubeni engumprofeti, wayemiselwe kwaye ephefumlelwe, wazi ukuba kukho isixeko ndaweni ethile, kwaye wayekhangela sona. Kodwa niyabona, isithelo sonke saso sasifihliwe kuye, sasingeso sigaba sakhe. Kukho ukuhla ukuya kuYohane, apho wasibonayo sisihla sisiza sisuka kuThixo ezulwini. Eso yayisisixeko. Yabona, yonke into ifanele ibe kwixesha layo. Utyala ingqolowa entlakohlaza kunye, okanye ukwindla ndize ndivune ehlotyeni. Iyabona, ifanele ize ngediza, emva koko ize ngenqumo nekhasi, kwaye iye kwi ifanele ibe kwixesha. Yonke indalo ihamba njengenkqubekeko. Umoya kaThixo wenza indalo, kwaye konke uThixo nendalo yinkqubekeko. Zonke izinto ezibekwe etempileni zazingumzekelo woko wakubonayo ezulwini. Ubona umthi uhlupheka uzama ukuphila, oko kuthetha ukuba kukho umthi ongafiyo. Ubona indoda ihluphekela ukuphila, ibonisa ukuba kukho umnquba olinde endaweni ethile ongafiyo. Ukuba lo mnquba wasemhlabeni uyachitha, sinomnye osele ulindile. Uba owasezulwini olungileyo, undivumele ukuba ndihambe emva komkhusane ngenye imini ukuze ndiyibone, bangaphi ababeyivileyo. Yabona, ukujonga ukugqitha kumkhusane wexesha. Nantso ilapho nje okukwakunye njengoko ndishumayela kuni nonke. Phaya babemile, imiphefumlo phantsi kwesibingelelo ikhala, kodwa kube nini? Hayi nje intsomi, umntu othile onengqiqo, kodwa kube nini Nkosi? Yabona, ngelixa sivakalelwa koko ngoku ngeminyaka yethu, njengomzalwane uBuild Out ehleli phaya ekumashumi asithoba anesithathu, kukho into erhalela lam fomtsha kwakhona. Kukho into ethile uya kunikezela ngento yonke, indlela endingathanda ngayo mzalwane uJack nabo bonke bethu. Buyela emva mzalwane uGatleosa khona apha ukuba ngulaa mfana mncinci. Sifuna ukuyenzela ntoni? Ukuba batsha size sibaleke sizule kwakhona, hayi mhlekazi, ngokuba sivakalelwa sinelingaphezulu ixesha lokuzukisa uThixo simthandayo. Kwaye mzalwane wam othandekayo, ndinalo miyalezo ngale ntsasa. Kukho ilizwe ngaphaya komlambo abalibiza elimnandi ngonaphakade, apho siya kuzukisa yena ngezigaba nazo zonke izigaba nophakade. Kutheni sivakalelwa koko? Ngokuba inzulu ibiza kwinzulu, kwaye oko nje inzulu ibiza, kufanele kubekho inzulu ukusabela kolu yabizo, okanye bekungayi kubakho bizo. Phambi kokuba kubekho indalo, kufanele kubekho umdali kuqala. Ukudala indalo, okanye akunakuba, oko kubonisa ubona bungqina obukhoyo. Qwalasela aba babingeleli, bonke bephuma emgcini qwalasela intambiso kulungile akukho onto engalunganga nentambiso nto enye nani mapentekoste kodwa qaphela ijelo eniya kulo ngoku usuku luguqukile kusukela kwipentekoste into ethile iyenzeka ukuba kukho umprofeti elizweni mhlawumbi udavide ngawayefanele wayelungisile injalo loo nto kodwa nako kumi unathan ongqinelweyo othandisiweyo ongqinelwe nguthixo ukuba ngumprofeti qaphela ityeya ebhayibhileni isoloko ingumfuziselo welizwi kuthi ngokuba yayililizwi likathixo etyeyeni kwaye qwalasela ityeya abayizisayo jonga indlela abenza ngayo yayingabekanga kwindawo yayo yemvelo eyamiselwa nguthixo ngoku uthixo wathi emva phaya emthethweni ukuba ifanele indlela emayenziwe ngayo indlela letyeya emayihanjiswe ngayo kwaye ngubani omakayihambise kodwa udavide phantsi kwentambiso yakhe mzalwane wam sukukuphosa oku nawe dadewethu wena ufuna ukuba ngumfazi ongumshumayeli nanjalo njalo sukukuphosa oku nokuba ingakanani intambiso yakho kufanele ube kwindawo enikezelwe nguthixo intambiso kadavide yayilungile kodwa ekuyenzeni yaba nokuthabatheka yaze yatsiba umda wenza ntoni watsiba ngaphaya komda endaweni yokubeka ityeya kwindawo yayo yemvelo wayithwala ngenqwelo entsha kwaye hayi phezu kweentliziyo zabalevi yayifanele ithwalwe emagqini abalevi nto leyo kuphezu kwentliziyo ilizwi alikho sengqondweni lisentliziyweni hayi enqweleni entsha yayiyintoni leyo abanye imele into entsha udavide wayenza phaya ithetha ngalo lonke ihlelo abakhe banalo ilizwi likathixo akufanele lithwalwe abaphathi befundisi okanye oobhishophu nanjalo njalo bamahlelo lubhaptizo lukamoya oyingcwele entliziyweni yomntu kwaye hayi kwintshukumo kazwelonke umoya oyingcwele bubutyebi bothando lukathixo entliziyweni yamadoda nabafazi ukuba bayithobele yabona yayisemagqini abalungiseleli bakhe abalungiseleli bakhe yayingabalevi yibeke emagqini abo kwaye uyibeke latyeya ngolwahlobo kuba yayiphezu kwentliziyo yabo babe nomthwalo welizwe entliziyweni yabo yabona ngoku ufumana umthwalo wehlelo lwakho entliziyweni yakho umthwalo webandla lakho nokuba uza kwakha oku okanye okuya okanye wenza into engenye umthwalo wokuba bangaphi ngaphezulu oza kubafumanela ihlelo lakho endaweni yomthwalo welizwi lenkosi wokuba aba bantu baya kubona kuphela ilizwi likathixo kwaye hayi engenye kodwa uyibeke kwinqwelo entsha ngoku yabona bayibeka phezulu apha kwiqumrhu likazwelonke baligxalabisa andifuni kugxeka kwaye wangawuthixo wangandinceda ngoku ndikuxelela nje inyaniso ngoku iphenjelelwa ziimvumonkolo namaqumrhu kazwelonke ilizwi lenene lexesha lesasigaba zange lahoyo ngokuba babe neemvakalelo ezininzi kodwa udavide ukumkani othandisiwe wayengukumkani kodwa wayethanjiselwe ubukumkani uthi ndingumlungiseleli othandisiweyo ngoko hlala ungumlungiseleli sukuzama ukuba ngumprofeti yabona ukuba ungumvangeli hlala ungumvangeli khumbula uUziya ngeentsuku zika-Isaya ikumkani omncinci umprofeti omncinci uUziya wayengumntu obalulekileyo indoda ethanjisiweyo uthixo wamsikelela yena ndiyishumayele koko kuni apha ngelinye ixesha kwaye ngenye imini waphakama kakhulu de wacinga angathatha nje isikhundla sombingeleli kwaye wathatha umlilo waya phambi kwenkosi kwaye bona ababingeleli bamxelela sukuyenza loo nto uUziya kodwa waphakama umprofeti wayengenakumxelela nto ababingeleli balwazi ucwangco lwabo babegcine ucwangco lwabo wathi asilo cwangco lwakho uUziya sukuyenza loo nto kuhle wabenza bathi cwaka waze waya nomlilo esibingelelweni wathabatha umsebenzi wombingeleli wayengukumkani othanjisiweyo hayi umbingeleli kwaye awabingeleli bezama ukumxelela ungukumkani omangalisayo uthanjisiwe uThixo usisikelele ngawe kodwa ungukumkani hayi umbingeleli kwaye nina belusi ningaze nixelela umprofeti into emakayenze okanye nina bavangeli nixelele umalusi yabona ngamnye unesikhundla sakhe ukuba sikhondwe ngokugqibeleleyo ke waya wangena nomlilo waze wawuwiswa phantsi ngeqhenqe wafa ngoku apha ngudavide ukumkani udavide uzama ukwenza into ekwanye apha uyithabathele kuye kuhle ilungile ufanele kuhanjwa wajonga ebantwini nithini baphathi ninamawaka uzuke kuthixo udavide ndiyawuva umoya owu wayenza wayewuva wona ucinga ntoni idavide uyawuva wona uzuke kuthixo uphezu kwam wonke masiyijonge sibone ukuba ilungile masibone yeyaphi ityeya kunye nathi yethu kufanele sibuzise kubani ngokuqinisekileyo ityeya nje into ekwanye njengalaa mhlaba ungokaisrayeli endaweni yokuba ngowamafilistiya injalo loo nto ngabethu kwaye njengokuba ndiyiva intambiso nayo umphathi wamakhulu lonke ibandla uzuke kuthixo baqhaba baza bakhwaza baxhentsa bachuma ukunyuka nokwehla babe nomoya kodwa ucinga ukuba ubawo wayecinga ntoni indlela endathumela ngayo unathani laa mprofeti ezantsi phaya babeyazi emabayenze kwaye naye udavide kodwa uthabathekile nje waze wagqithela ngaphaya komgca womda waze wahamba wayokwenza le nto kulungile qwalasela yithwaleni yona emagxini yayilicebo lemvelo likathixo kukho ukufanela okuhlanu ndifuna nikubeke oku phantsi ukuba ndiyabona niyabhala kwaye ngamashumi amabini emizuzu amashumi alento emizuzu emva kweshumi ke ndiyakuzama ukugqiba ngeshumi elinani ukuba kunokwenzeka ndiyakukhawulezisa njengokukhawuleza njengoko ndinako akukhathaliseki inyaniseke kangakanani indoda ekwenzeleni uthixo inkonzo nokuba inyaniseke kangakanani ithanjiswe kangakanani ingumrhabe kangakanani umbhaptizi wakwamoya nokuba ungubhishophu kangakanani idikoni nokuba uyintoni umalusi umvangeli umprofeti nokuba ingayintoni kukho ukufanela okuhlanu okufanele kugqalwe kuqala akukhathaliseki ngakanani intambiso ikhangele kantle kangakanani bakhwaza kangakanani abantu yonke into omoya oyenzayo kufanele kubekho ukufanela ngoku bazane bam ngeli xa nisenze amaphepha enu alunge ninganako na ukuqonda ngoku kutheni ngoku khumbulani nonke nicinga kwaye nibe nifundisiwe phakathi kwenu hayi yabona ndithetha kwisizwe sonke okokuba andikholelwa ekuthetheni iilwimi ndiyakholelwa ekuthetheni iilwimi kodwa ungazithetha iilwimi kodwa ungenawo umoya oyingcwele amakorinte okuqala ishumi elinesithathu athi ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezeengelosi andilutho yabona leyo yintambiso kamoya oyingcwele oko akunanto yakwenza nomphefumlo ngaphakathi kwakho ungathetha ngeelwimi kwaye uphike ilizwi ndiyibonile isenzeka kwaye uyibonile nawe yabona umfazi angashumayela ivangeli kwaye yabona bangakwenza konke bacheba iinwele zabo kwaye futhi basakhwaza baze bathetha ilwimi nayo yonke into engenye aha injalo kanye nqolonto kufanele ube semgcini kunye nenyaniso yelizwi qwalasela akukhathaliseki noba inyaniseke kangakanani na indoda akukhathaliseki noba kakhulu kangakanani esetyenziselwa kona nguthixo akukhathaliseki nokuba yintoni ifanele ibe kuku ifanele ibe into ethetha ngayo kufanele ingqamane nebhayibhile umntu othile uthi kuhle umoses emva phaya ndiyazi awakwenzayo umoses kodwa asikuko oko uthixo akwenzayo namhlanje kuhle emva phaya amashumi amathathu eminyaka eyagqithayo uluther wathi ingaba yayilungile kodwa asikuko oko akwenzayo namhlanje kuhle amashumi amane eminyaka agqithileyo ipentecost yawo kodwa asikuko oko akwenzayo namhlanje yabona kufanele ibe ngokwexesha ifanele ibe ngokwesibhalo kufanele ibe sexesheni okwesibini okwesithathu kwaye ifanele ibe ngokwendlela elithe ilizwi likathixo iyakuba yiyo kwaye uzuka kuThixo umoya oyingcwele wawubela kum. Haleluya, njengohlobo owenza ngayo ngomhla wePentecost. Kodwa oko kungaba kokwahlukileyo namhlanje. Wawela kuDavide kanjalo, akunjalo ukuqinisekileyo wakwenza. Wawela kuUziya kodwa kwakungalunganga. Yabona, kufanele ungene nzulu kunoku yango. Yabona, kufanele ungene nzulu kunoku ya ngoku. Sanukuva kabuhlungu nje hloniphani. Kwaye qwalasela, kwaye ifanele kananjalo ukuza kwindoda ekhethwe nguThixo. Hayi ukukhetha kwehlelo, hayi ukukhetha kwabantu, kodwa ngokokhetho lukaThixo. Kwaye ukuba ngumyalezo osuka kuThixo, wesityhilelo esikhulu esisuka kuThixo, ufanele uze kumprofeti wakhe. Ngoko, ukuba ufuna isibhalo sokuya uAmos isithathu isixhenxe. Yabona, ngoku ifanele kukho izinto ezintlanu efanele ibe yiyo, ifanele ibe sexesheni, ifanele ibe sexesheni athe uThixo iyakuba kulo, ifanele ibhalwe elizwini likaThixo, ifanele ibe kwixesha likaThixo. Yabona, kwaye ifanele ibe ngokokhetho lukaThixo. Kwaye uThixo akadingi namnye kuthi simtolikele ilizwi lakhe. UThixo ngumtoliki ongowakhe. Akadingi izikolo zethu zakwalizwi, akadingi bulumko bethu bubuvuvu. Yabona, uEva wafumana oko, aha, waza waphosa utoliko ngobulumko bakhe. Yithi, oh nkwenkwe, lamfo indoda uchubekile kuhle, oko akuthethi nto ngokuqinisekileyo. UAhabi wayeyindoda echubekileyo, uBelsheza wayeyindoda echubekileyo, Satan wayeyona enobuqhophololo ikrwada iqhophololo. Akukho namnye kune onokumelana naye. Namnye konke. Andixhomekekanga kwi namnye. Hayi ubulumko. Xhomekeka nje kuThixo. Yabona? Unjani uThixo? Ulilizwi. Kwaye ngoko ulitolika njani uThixo ilizwi elilelakhe yena? Kulaphulisisa ngoku sokuziphosa ezi zinto. Ulitolika njani uThixo ilizwi elilelakhe? Ngokulenza lenzeke. Hayi ngelinye nje apha, kodwa lonke lalo lesasigaba. Sokuthi Noah hamba uyokushumayela uphefumlelo, kodwa yakha umkhombe, faka iminyango kuwo, ulungise ngale ndlela nangala ndlela. Kungathini ukuba ufaka umnyango kumphezulu endaweni yokuba sezantsi? Kungathini ukuba ufaka ifestile emazantsi umnyango ngasentla? Yabona, ifanele iyalelwe ngokwexesha, ngokuba oko koko ngokuchanekileyo aza kusebenzisela kona uThixo. Ifanele ibe ngalaa ndlela, kwaye ifanele ize ngokwempefumlelo. Ndive umfo esithi ngelinye ixesha wathi, ndiyakholwa laa ndoda ithandazele abagulayo, ndiyakholwa ilungile, kodwa ekubeni ngumprofeti yathi, ndiyakholwa ngumprofeti kaThixo, kodwa njengomfundisi kutheni inguYesu yedwa? Enjani luluphi uhlobo lomntu onokubiza okuya? Indoda ayazi ethetha malunga nako. Kwa elona gama umprofeti lithetha ukuba ingumtyhili welizwi likaThixo, utoliko luza kuphela kokuya. Kwaye yiloo nto namhlanje sikwesona sidingo salo mntu mkhulu ofanele ukuthunyelwa kuthi kwimo yomprofeti uEliya, ngokuba iyakuba kukutyhilwa kuThixo enziwa waziwa kuthi ngokungqinela. Ibonisa ukuba kulusuku neyure nelixa athe uThixo walithembisa ukuba ibe kuyo. Kwaye khumbulani, kuya kuthethwa ngokuchaseneyo nayo. Wasoloko kunjalo, uya kusoloko kunjalo. Yaliwe, kanye njengekhasi iya kuhlubula. Kuqala, iya kwamkela, ukuba ikhasi libamba kuphela ingqolowa, ide ibe nako ukuvela elangeni. IPentecost iya kukhusa kuphela umyalezo, iwunike wona isango elivulekileyo, ude usasazeke, kuze emva koko ikhasi lizihlube, ize ingqolowa ilale ebukhoneni bonyana. Yabona? Ukuvuthwa akusayi kubakhohlela. Khumbulani nje umzalwane uJack apha ungusombali, abaninzi ebenu apha ningabo. Zange kubekho umvuselelo, kodwa malunga neminyaka emithathu emva kwemvuselelo baqala ihlelo kuyo. Ingaba injalo? Kwaye lo mkhulu ummangalisayo wokugqibela wentshukumo kaThixo kule mihla yokugqibela ihambe iminyaka emashumi mabini, kwaye ziimayile ezizigidi kusuka kwihlelo, isimka ibheka phaya lonke ixesha. Ikhasi lizihlubula, akukho zisebenziswanga, akukho kwanto okunye nawo. Yabona, yasoloko izihlubula kuwo, akusayi kubakho nto. Yingqolowa ngoku, kodwa sibaninzi siluhlaza. Aha, injalo lona. Ifanele ilale ebukhoneni bonyana ivuthiswe kuko konke okwayo, okuninzi okuluhlaza. Asinakunyaniseka ubungcwele. Into esifanele ukuba nayo phakathi kwethu, ukwazi ukuba umoya woThixo ophilayo ushukuma elizwini lakhe kwaye esibonisa izinto noko. Sinabalinganisi bobuxoki bevela, kwenzekela ntoni okuya ukukhohlisa. IBhayibhile ithe bayakwenza, njengoYambres noYanes bemelana noMoses, bayakuba njalo aba kwimihla yokugqibela. Yabona, benza into ekwanye, bayaza, balinganise wona kanye ngokuchanekileyo. Yabona, lumka, qwalasela imfundiso yeBhayibhile, qaphela umyalezo olandela yona imiqondiso. Isesesidala isikolo somyalezo, libala ngayo. UThixo uthumele imimangaliso nemiqondiso ukutsala umdla wabantu bakhe. Xa uYesu weza nje ephilisa abagulayo nanjalo njalo, benza njalo nabaprofeti. Bacinga, oh uzuko, uyeza, uza kuba ngumfarisi, uza kuba ngumsadusi. Kodwa wathi, nina nzala ndini yenyoka namarhama. Wathi, ningaba kayihlo umtyholi, imisebenzi yakhe niyayenza. Wathi, ngaphandleni kokuba nitye inyama yonyana womntu kwaye nisele igazi lakhe, aninabomi kuni. Zange ayicacise. Kwakunganyanzelekanga ukuba ayicacise. Haleluya. Oko kwakukho kwelinye ixesha. Aha, watsho nje oko wayefanele akutsho. Soloko ndisenza oko kukholisekileyo kubawo, kwaye oko ukugcina ilizwi lakhe. Ukuba ndikwenzi ubomi bam nemisebenzi yam ayingqinelani nelizwi lakhe endifanele ndilenze, ngoko sanukundikholelwa, andinguye. Kodwa ukuba iyenzeka, ngoko kholelwani imisebenzi ukuba aninakundikholelwa mna. Watsho, qaphela ngoku ezi funeko ekufaneleka zenziwe. Ngoko, yabona, uThixo ebengayityhilanga into kubo ngendlela yakhe ayinikezeleyo. Wayityhila ngentumakalelo, kodwa yayikwijelo elingalunganga. Yabona, intumakalelo iyakuqhutywa ngokulungileyo, kodwa ukuba ikwijelo elingalunganga, iyakubahamba ngokungalunganga. Njengokuthatha imbumbulu uyidubule ngqo kwichoba, iya kanye kwichoba, kodwa uvuthelo lomoya lingayibhudla liyikhuphe. Ngoku imoto yakho uhla ngendlela ngamashumi amathandathu asixhenxe emayile ngeyure, uze umoya wokubhudle ungawathi ngqo amavili akho uwabuyisele endleleni kwakhona. Kodwa akunakuyenza imbumbulu, akukho nto phaya yokuthi ngqo amavili ayo, iyaliphosa ichoba. Yabona, kufanele ihambe umjelo wayo wemvelo. Ke kufanele ilizwi likaThixo lihambe ijelo lalo lemvelo. Akukho bhudlo luncinci lomoya liyalibhudla. Akukho ihlelo elincinci okanye kwanto iyakulibhudla. Akukho ntshutshiso incinci eyakulibhudla. Likhokelelwa kundoqo, liza kubetha phaya kananjalo. Kuze emva koko uThixo xa libetha laa ndawo, uThixo uyakulingqinela iliso lenkomo. Ha, ngokuchanekileyo oko athe uyakukwenza apha esibhalweni esi, itsho inkosi, iyakwenzeka. Nantsi apha, yabona, nantsoke. Ngoku uThixo akayityhilanga ngendlela enikezwe nguye, ke bahamba bayokuyenza ngaphandle kwelizwi lakhe nangaphandle kwexesha. Nje into ekwanye abanayo ngoku, xa abantu nokuba banyaniseke kangakanani bezama ukwenzela yena inkonzo ngaphandle kwendlela enikezwe nguye, basoloko besonakalisa. Njengobhalamu, uBhalamu wacinga wayesenzela uThixo inkonzo. Ucinga uThixo uyaxoka? Wakhe wagugula incinga yakhe uThixo? Kulungile, abantu benza namhlanje njengathi wayenza. Xa wathi abafazi bangachebi iinwele zabo, bathi, singazicheba, ugqirha zibanibani uthe singayenza, umzawane zibanibani uthe nicinga mcinwa. Aha, aha, yabona, kulungile, kungenzeka oku, oku kuyenzeka. Uzibanibani nozibanibani, uThixo akaguquli iingcinga zakhe. Ingaba uyakholelwa uBhalamu wayengumprofeti? IBhayibhile yathi wayenguye. Ingaba uyakholelwa wayengumprofeti? Ngokukhumbula uBhalaki weza kuye wathi, hamba uhle uqalekise aba bantu kuba bazalise umhlaba wonke, abalilo kwanehlelo, hayi isizwe, baligquba nje lithe saa, kwaye singabahlonipheki belizwe. Ngoku hamba uhle uye kuqalekisa aba bantu, yakukuhlawula ngaloo nto. Kwaye uBhalamu wenza kanye ngqo oko umprofeti wayefanele akwenze, wathi, andiyi kuya, lindani nje apha kubusuku mandibone oko uThixo athi kwenze. Ke wangena wathi, Nkosi, kukho abantu phandle apha kunye nam abazileyo, bafuna ndihle nabo ndiyokuqalekisa abanye abantu ezantsi phaya. Wathi, ufuna wena ndenze ntoni malunga nayo? Wathi uThixo, sukuya kuba bona ngabantu bam. UBhalamu waphuma wathi, buyela emva endlwini yakho, andinakuhamba nawe. UThixo undixelele ukuba ndingayenzi. Ngoku nalo ilizwi likaThixo lemvelo, sukuya. Kuhle. Emva koko babuyela bathi, uyazi ubhishophu wakho akayi kuphulaphula. Kuhle. Wathi ukumkani, ndiyakuxelela esiya kukwenza. Ufuna imalana encinci, ndiyakholwa oko kuya kumcenga. Okanye mhlawumbi ndiyakumenza umphathi befundisi besizwe. Mhlawumbi ndiyakumfanela into enkulu yokwenza. Ndingamenza mhlawumbi ubhishophu. Akunakuxela endinokwenza. Apho ndiyakuxelela into endiyakuyenza. Nina bafo aninamfundo yaneleyo yakumcenga. Oyakhe no akanayo noDot noZisa noThwala benu abalunganga, akayi kuphulaphula kuni. Siyakuthumela igquba elifunde kakhulu ezantsi, abahlonipheke kakhulu. Behlela phaya bathi, Gqirha Bhalam, Gqirha Bhalam, imibuliso kuwe. Ndizisa imibuliso esuka kukumkani. Molweni bazalwane, yabona? Ngoku, Gqirha Bhalam, kwaye intetho, indlela eyagalelwa ngayo. Baze bathi, ngoku ukumkani uthe uya kukuphakamisa kwaye uya kukunika iwonga elikhulu. Kwaye uyazi banika kuphela wena engako ukuba ninzi imali ukuba wenze oko. Kodwa ukumkani uthe uya kuyiphinda kathathu, kane kathathu ukuba unokuza nje uyithathe. Emva koko uBhalamu warhawuzelelwa zizandla. Nakuba kunjalo waba neembono zobuyatha kwaye wayezelisa iingcinga zakhe. Ngoko khumbula, wabiza uThixo ngayo ethandisiwe, kodwa wachukumisa uThixo kwisigqibo sakhe sangaphambili. Kwaye oko koko iPentecost ikwenzile nqo ukuduma nina bobunye nina bobuthathu ukwenzela indumasi. Nizenze ihlelo ukuze nahluke, nizenze umbutho kwaye nifile anisokuze nivuke kwakhona. Kodwa niyabona bekufanele nihleli nelikaThixo lwemvelo. Wanikhupha kulaa assembly ukuze anenze abantu, kodwa nizenze ihlelo nabuyela emva kumgabho ebeniphuma kuwo. Uxolo, ukuphuma kwinto enye ebeniphuma kuyo, njengenja isiya kumhlanzo wayo nehagu kumgcobhozo wayo. Ndiyaxolisa ndikutshile oko, ndixoleleni oko akukulungelanga iqonga apho. Yabona, ndikutshile oko nje enyameni. Kolasela ngoku koko koko ndibhekiselele kuko ukuhlanza. Bekufanele ndikutsho njalo, igama belilungile kodwa nje lasetyenziswa ngokungalunganga. Yabona, belisetyenziswe kakuhle kodwa lavakala kakubi. Niyazi umhlanzo njengenja ebuyela emhlanzweni wayo. Ukuba i-Assemblies of God iqumrhu elikhulu lahlanganisa iPentecoste kwindawo yokuqala laze labafaka kukuya ukuze bangabi nakho ukwamkela isityhilelo, anazi bobunye nenze kwa into enye, ningawamkela njani umyalezo wembewu yenyoka ukhuseleko lana phakathi nezinye zezi zinto ezivelayo? Nihlanganiswe ngqingqwa de ningawuvumeli wona emasangweni enu. Aha, nto enye kwanye uBhalamu wayenzayo, kodwa uThixo zange aguqule ingcinga yakhe. Ke uBhalamu waya ngapha yawaze wathi, Nkosi, ngoku jonga, ndifumene ithuba ngoku ngenene lokuba ndibe nguthile. Uyazi bendingeyonto, kodwa ndifumene ithuba lokuba ndibe nguthile. Uthini wena malunga nayo ngoku, Nkosi? Ngoku wayengafanelanga kutshoko, wayesazi nqo oko uThixo wathe kwenze. Ke kunjalo kuye wonke kuni obhaptizelwe egameni likayise nyana moya oyingcwele, kuyo yonke eminye le miba yeBhayibhile efanele ibe kulo mhla. Niyazi emanikwenze malunga nayo ukuyamkela. Xa nibona uThixo engqinela ngokucacileyo yinyaniso, lowo nguThixo etolika elelakhe ilizwi. Kodwa ingaba niyakuyenza? Hayi, umbutho wenu awuyi kunivumela niyenze. Abaninzi babalungiseleli phaya eThusan abaphulaphuleyo kule ntsasa. Mzwane uGilmore, andinanto okuchasene nawe. Mzwane uBrock, eloqala iAssemblies nebandla iFriendly. Nina madoda, bendiphaya lonke elaa xesha. Beninga inkuku ndivumela ndingene ndi ngokuqinisekileyo beningenako andinako nize nisale nikoko nikuko andinakwamkela isityhilelo kuba nizenze ihlelo kwaye phulaphulani njengo-oza owabulawayo ngokuba wayephantsi kwala ntumekelelo yobuxoki anjalo namakristu amaninzi ephulukana namava awo emva kulawa amadala afileyo amahlelo ngokuba babeka isandla sabo kwityeya ngelixa bengathanjiselwanga kwenza njalo ngoko ningayikholelwa okanye ningayikholelwa kuxhomekeke kuni uThixo ngumgwebi wenu uThixo zange alibuyisele ilizwi lakhe oko akutshiloyo kwityeli lokuqala ukutsho ngalo lonke ixesha waxela uBalaam sukuya waze uBalaam wabuya wathi kodwa nkosi ndingahamba na ngoku jonga uThixo wathi hamba ngoku wamnika imvume yokuhamba kukho intando mvume kaThixo kwaye hayi intando yemvelo kaThixo niyabona ingxaki awangena kuyo kwaye nawuphi umntu owakha nantoni naluphi uhlelo okanye nayiphi into ngaphandle phezu kwelizwi likaThixo yintlabathi ephasakayo kwaye iyakuwa iyakufa okuqinisekileyo njengento yonke kuba ilizwi likaThixo ngumzimba okhulayo womtshakazi akunakuba nawo wonke ulinyawo ingalo yonke ithanga lonke ezi zinto ziza kwixesha lazo kwaye mapentecost niyenze yonke into ekwanye ngoko ke aninako ukwamkela isityhilelo esitsha eso sisizathu enihleli ngaso kanye apho nikhoyo nize nife iyahamba kangako andifuni kunidinisa kodwa uThixo akaguquli ingcinga yakhe isigqibo sakhe sokuqala silunge ngqo ke uThixo akaguquli ingcinga yakhe uya kuyeka nje uhambe ngentando mvume yakho uThixo nguThixo olungileyo njengoko Oral Roberts esitsho ukwanguThixo oyikekayo kananjalo jonga nje ngohlobo usisitsho uzuko kuThixo ndifuna ukuthetha ngelwimi uya kukuyeka uyenze kodwa olo asulophawu lokuba unomoya oyingcwele kumbulani oko wakutshoyo uThomas umthandabuzi omdala ngaphandle kokuba ndinobungqina obuthile fanele ndifake umnwe wam ezikhonkwaneni zakhe izandla zakhe nasecaleni lakhe andiyi kuyikholelwa tu ngoku nantsoke into ekwanye uyesu wathi nantso Thomas faka izandla zakho phakathi apha ngoko ukuba oko koko ufuna ukukwazi yabona ngoku ukuba ufuna indlela kaThomas qhubekeka kodwa yintoni awayitshoyo mngakanani ukuba mkhulu umvuzo wabo bangazange babone kodwa noko bakholwa qwalasela ngokwenza oku wabangela ukufa kwendoda emsulwa yabeka isandla sayo etyeyeni xa kwakufanele ayikwenzanga oko enkulu emsulwa indoda icinga ukuba intambiso nento yonke yayilungile nje kodwa ityeya ihamba ngendlela yayo engalunganga iinkomo ibhayibhile yathi zagqadazela hayi abalevi iinkomo zagqadazela kwaye ityeya ithambeka yaza indoda emsulwa nentliziyo yayo izelela uthando yabeka isandla sayo phezu kwetyeya ukuyibamba ingawi yaze yabethwa yafa ngokuba kukho umntu wayenokuchukumisa ityeya kuphela ngabalevi yabona indlela uThixo agcina ngayo ilizwi lakhe ugcina ijelo lakhe ugcina ucwangco lakhe uUziya wabethwa ngeqhenqa apha ngudavide konke kwabangela ukufa kwendoda intlekele enkulu ekubeni ithanjiswe ngomoya bobabini kodwa ngaphandle kwejelo likaThixo ingaba injalo wafa oh yamoyikisela ukufa uDavide wabiza igama lendawo njengomzwana uJack eyifunda yabona wamphawula phaya mangaphi amaxesha amahlelo enze into ekwanye kumakholwa amsulwa icawa yobukatolika iwisile ibhaptize ibandla likaKristu nkqu namapentecost zibangele ukuninzi ukufa ngokomoya ngalaa nto ikwanye xa izayo kunye nezi zinto bafumanisa kwaye abanakuya phambili ngokuba koko ihlelo labo likukholelwayo jonga namhlanje imikhankaso emikhulu into ekwanye abenzi kwanto kuphela benza abaphindwa kabini abantwana besoko ngaphezu ngakumbi kunokuba bebenjalo kwindawo yokuqala bayabagangatha ngenene ukuza enyanisweni baba nezi zinkulu iimvuselelo baze bonke beze ziqhubeke ixeshana elincinci baze baphume baqalise sonke esi sono kwakhona beve ngenye imvuselelo bathi ndikhe ndanayo enye yalaa nto ndiyizamile akukho nto kuyo yabona abalazi ijelo ababoni Ndimvile umvangeli wethu omkhulu uBilly Graham ndihlele ngenye intsasa kwisidlo sakusasa njengesi waze wathi ndi apha waphakamisa iBhayibhile eLouisville, Kentucky wathi nanko umzekelo kaThixo kwaye oko yinyaniso. Indoda yathetha inyaniso yathi uyahamba. UPaulos waya esixekweni waze waba nomguqulwa omnye wabuya kunyaka wokusukela phaya waze waba namashumi amathathu kokusuka kulaa mguqulwa. Wathi, kodwa ndiya esixekweni ndibe namashumi amathathu amawaka abaguqulwa ndize ndibuye kwiinyanga ezintandathu kwaye ndingabi nakufumana namashumi amathathu. Wathi, niyazi intoni ingxaki? Wathi, nini namavila abashumayeli? Wathi, nihlala phaya nibeke iinyawo zenu phezu kwedesika kwaye nitsalele abantu ngomnxeba endaweni yokubahambela emva kwesidlo sangokuhlwa nize nithethe nabo. Oh, intliziyo yam yayivutha ndacinga, oh ndoda enkulu kaThixo, ndikuthile ukunganqinelani nawe apha, kodwa ngubani owawungumshumayeli olivila kumguqulwa omnye kaPaulos? Yintoni awayenzayo? Wamthabathela elizwini, wamthabathela kumyalezo, wamsa apho wafumana khona uThixo. Intliziyo yakhe yayivutha ubangela umlilo elizweni. Kwaye kuphela kwento eniyenzayo kukubafaka kwibandla ibhaptizi okanye ewisile okanye into ethile, akumangalisi kungekho nto yakuvuthisa. Aha, ewe mhlekazi. Ngoko jonga oko ilizwi likuthembisele unamhlanje, masifumane ingaba yiwisile, bhaptizi, mapentekosti okanye intoni ngonamhlanje. Ngoko ungaya kufunda izibhalo zakho. Thatha ezi zibhalo bendikucaphulela wena ngokunjalo izityhilelo. Ukuba bendinexesha bendiya kuyifunda, kodwa ndinalo nje. Ndinamalunga 12 okanye 14 ngaphezulu lemizuzu kufanele ndivale ngexesha 11 ukuba ndiphuma ngokulungileyo. Kolosela, uMalaki 4, isityhilelo 10, amatywina asixhenxe ayithongo na iBhayibhile. Ngokuqaphela, kwakukho ingelosi, umthunywa osuka ngasentla kunye nomthunywa wasemhlabeni, kwaye umthunywa ngamnye wayengowesigaba sebandla. Wathi, kwimihla ethetha ngoku, nako kusiza ingelosi, umthunywa, igama ingelosi, igama lesiNgesi lithetha umthunywa, yehla isuka ezulwini, yazi yabeka unyawo lwayo emhlabeni naselwandle, yazi yafunga ngayo ophila ngonaphakade ukuba kusayi kuba sabakhoxesha. Ngaba injalo, umnyama phezu kwentloko yayo, kwaye zonke ezi zinto zisenzeka nje. Laa ngelosi yayinguKristu ngokuqinisekileyo. Kodwa intoni awayithethayo? Kodwa ngemihla yesixhenxe ingelosi, isigaba sebandla lesixhenxe, yasoloko isekupheleni kwesigaba sebandla, apho baba nezinto kangako isifundisi sikwimbutyulelo de uThixo athumele umthunywa, kwaye lowo ngumyalezo kwesa sigaba sebandla. Emva koko bathatha umyalezo wakhe kuba umthunywa uhlala ithutyana elincinci aze uThixo. Emva koko bathatha umyalezo wakhe endaweni yokuqhubekeka nawo wonke benza ihlelo, kwaye emva koko beze benze elinye ihlelo, omnye umthunywa bathathe omnye. Nibonile nonke encwadini yam iya kuzotywa yonke kwizigaba zamabandla asixhenxe, nto leyo andixeleleyo endime njengengqina kuThixo ukuba ndigwetywe kumhla womgwebo ngayo, isuka kuThixo hayi ekucingeni kwam. Kolosela apha, ndicinge ehlukileyo ukusuka koko ukuba bendiza kuba nengcinga yam njengomzalwane uJack wandixelelayo malunga nengelosi phaya, indlela lowa la Kristu wayengumzimba ozukisiweyo, kodwa yayingenguwo, yayibonisa ukuba umyalezo ulungile, intloko gunya elingcwele wayenguThixo. Yabona, kwayeyona nto ebendishumayela isuka elizwini, ilizwi lisoloko linobungqina belizwi. Ngoko ngokukhawuleza ngoku njengoko silungisela ukuvala kwimizuzu embalwa, ngoko wathi, kwimihla yomyalezo wengelosi yesixhenxe, ingelosi yasemhlabeni, isigaba sebandla lesixhenxe, emva koko zonke izimfihlelo ebezilahlekile emva ngezi zigaba ezintandathu zamabandla kufanele zityhilwe kanye ngoko. Kuhle oko koko kanye ezo ngelosi zakutshoyo apha ngamatywina asixhenxe okanye ukuvulwa kwezimfihlelo, kwaye uzama ukuwusa phambi kwaloo mahlelo ngokuchaseneyo koko ba mzalwane bavala okwembazi, kodwa basoloko bekwenza oko kodwa lixesha. Bangaphi abaziyo ukuba esi sisigaba sebandla lesixhenxe yithini? Amen. Isigaba saselawudike esidikidiki athe uThixo wasitsica emlonyeni wakhe. kwaye bamcecile uThixo emlonyeni wabo. Akukho sigaba simbi eBhayibhileni apho uYesu wafunyanwa ngaphandle ezama inkonkqoza ukungena ngaphakathi. Bamkhuphela ngaphandle. Yena akukho kusebenzisana. Ngubani uYesu? Elezwi. Ilezwi lalikhutshelwe ngaphandle, ikhasi lilahlele ngaphandle ingqolo. Wathi, ndimi emnyango ndinkqonkqoza. Kwaye nabani na kubo ozikhululayo phaya uyakuliva ilizwi lam. Oh Thixo, yiba nenceba. Kwakungoko, xa la ndoda yafayo, awathi uDavide enentambiso, wabona akho wakwenzayo kwakungalunganga. Oh Davide, wena malusi, akubuni imvumonkolo zakho ezisileyo namahlelo obambelele kuwo. Akubuni akwenzayo ibulala uUza. Ukufa ngokomoya, kwaye uyamangala kutheni kungekho mvuselelo. Nivumele abafazi benu bachebe iinwele zabo, baqabe ubuso babo, anxibe ezimfutshane. Nithumele amakhwenkwe enu kwizikolo zoxenga-xengayo, nanjalo njalo ngolo ahlobo, apho isiqingatha sabo begoduka bezi zitabane, nayo yonke into. Qwalasela injongo kaDavide. Wayezisa ityeya endlwini yakhe. Leyo yayingengondlu nkulu, yayingeyondawo yayiyaseYerusalem. Kodwa uDavide wayeyizisa endlwini yakhe, wayefuna imvuselelo ibe sehlelweni lakhe. Oh, ukuba ngumassembly kulungile, ukuba ngobunye kulungile, ukuba ngumpentecost kulungile. Njengomntu watshoyo wathi, mzalwane uBrenham, kwenze kanjani abantu baphulaphule kuwe? Wathi, ndingambona uBilly Graham, unalo lonke ihlelo elizweni likuye. Ndingambona uOral Roberts, yonke ipentecost ixhonywe kanye kuye. Kodwa, wathi, uchasene nento yonke. Aha, wathi, kwenze kanjani ehlabathini ufumana namntu? Ndathi, uThixo. Mna Nkosi ndiyihlwayele phambi kokusekwa kwehlabathi. Ndiyakuyinkcenkceshela imini nobusuku hleze ezinye zazo zinyothulwe esandleni sam. Isaya. Ndiyakuyinkcenkceshela, ndiyihlwayele, ndibeke amagama abo encwadini phambi kokusekwa kwehlabathi, ngommiselo lwangenxa engaphambili. Ndiyakuyinkcenkceshela, qhubekeka nje uhamba, ndiyakunikeza amanzi, itshize nje. Injalo, yabona. Ndiyakuyinkcenkceshela imini nobusuku hleze ezinye zazo zinyothulwe esandleni sam. Nantsoke, efuna iye emzini kaDavide, endaweni yeYerusalem. Kwakungekho ndawo ilungiselwe yona ngela xesha, kwaye kunjalo namhlanje. Ezi zinkulu iimfihlelo ebezicunjululwa ngamatywini asixhenxe, akukho ndawo nakwelinye ihlelo. Kofanele uyeke ukuba lihlelo ukuze ulithathe. Yonke indlela kusuka kuLuther ukuhla ngobunye bePentecost, akukho ndawo inokulamkela. Kungekho nandoda enokulamkela ize ihlale ehlelweni layo. Iya kufanela ilandele ingqolowo okanye kunye nekhasi nayiphi eyifunayo. UKristu ityeya yethu, ilizwi, bafuna ihlelo labo. Akanako, qwalasela, ayinakuthwalwa ngenqwelo entsha yobuhlelo. Umyalezo wakhe awunakuya enqwelweni entsha yobuhlelo ngelixa ifanele ithwalwe ize iye entliziyweni yomprofeti. Ayinako. Wathembisa, iyakuba njalo, kwaye leyo indlela ifanele ibe yiyo. Ke ihlelo alisokuze lilamkele, lingasokuze lilamkele. Kwaye bamfamekisekile kulo njengamayuda ayenjalo xa axhoma uYesu emnqamlezweni. Xa uYesu wathi, bawo baxolele, abazi kwa abakwenzayo. Sukubathiya, kodwa cinga nje, kuba bekuya kuthini ukuba ubukwemo enye amehlo akho emfamekisekile kangako kokuba ungakwazi kuvuka ubone okwenzekayo. Nabo babengaboni ukuba lowa yayingoyena Thixo wabo xa wayedinga phaya enqamlezweni, kwaye bona becula indumiso amashumi 22 etempileni umgama wamakhulu 2 kusuka apho. Thixo wam, Thixo wam, undishiyelani na? Bahlaba iinyawo zam nezandla zam, yabona, onke amathambo wam andijamele mna, undishiyelani? Kwaye phaya oyena Thixo babecula ngaye bemfanekisekile kangako ukubangela yena xhonywe emnqamlezweni, kwaye bengazi. Ngoku ayitshongo na iBhayibhile ukuba ibandla laseLaodike elicinga ukuba likhulu kakhulu ngamalungu alo obuhlelo libe liya kuba ze lusizana, lihluphekile, imfama, kwaye lingazi. kuthetha ntoni ukuba imfama ubumfama butheta eli bandla laselawudike njengoko lenzayo ekupheleni kwebandla lobujuda limfamikisekile kuKristu okokuba bamkhuphele ngaphandle enkqonkqoza ezama ukungena lize usesezana ihlwempu udwayenge impama kwaye lingazi othixo yiba nenceba kutheni ingqolowa engenakho ukulala ebukhoneni bonyana ngaphaya ize ibone iyure esiphila kuyo ewe uKristu ityeya yethu kodwa indlela yakhe yemvelo yokuyenza koko apha yena yi babe nomoya wakhe kakuhle siyakwazi oko balindela enkosini babone icebo lakhe kwilizwi lakhe lemvelo kwixesha lalo lingqinelo yiloo nto ekufanele siyayenza kanye ngoku kwaye yena yena utyhila ukholo lwabo ngelizwi lakhe ebonakala engqinisisa lonke icebo athe walithembisa hayi amacebo omntu obuhlelo hayi ukwenza amalungu ukwenzela ityeya yethu banetyeya yobuwisile ityeya yobubhaptizi ityeya yoburhabe wonke umntu uya kuyiletyeya esiyela imbandezelo enkulu ezayo uziwo kuthixo ngabhaptizelwa kwityeya yobuwisile yoburhabe ityeya yobupentecost inye kuphela ityeya leyo nguyesu kristu kwaye yena lilizwi kolosela uthixo waxela umprofeti wathi yitya incwadi esongwayo kwitestamente endala umprofeti wetestamente entsha wathi yitya incwadi encinci kutheni okokuba umprofeti nelizwi baya kuba bani yabona leyo yityeya ilizwi likathixo uthixo uthembisile ilizwi lakhe indlela eliya kuzalisekiswa ngalo nendlela eliya kwenziwa ngayo xa ekhetha umtshakazi wakhe indlela eya kwenziwa ngayo liyenzeka kanye phambi kwakho egameni lenkosi kwaye oko kungokwelizwi lemvelo umyalezo wexesha langokuhlwa ulapha bangaphi abakhumbulayo uHeywood xa wabhala kuyakubakho ukukhanya malunga nexesha langokuhlwa indlela eyayeluzukweni uya kuyifumana ngenene ewe isithembiso sangokuhlwa samatyhwini asixhenxe sesityhilelo ishumi imalaki isine uluka ishumi namashumi amathathu neshumi funda iDeuteronomy isine isine ukuqala nesine emva koko nomqolo amashumi abiyani esihlanu namashumi abiyani esithandathu uze ubone oko akutshiloyo malunga nawo lo mhla wokugqibela lowo yayingumoses esitsho kwisrayeli ukugcina lonke ilizwi sikongeza nento enye umoses laa mprofeti wayephezulu phaya waze wabona elaa lizwi likathixo kwaye labhalelwa yena laze langqinelwa ngesandla sakhe uthixo ebhala lona kwathi ugcine ilizwi lonke sikongeza nento enye kulo okanye ususe nento enye kulo ungafunda kumqolo shumabinanesihlanu namashumabinanesithandathu Deuteronomy isine qolosela sukongeza kulo sukususa kulo kuba ukuba uyayenza uthixo uya kususa indawo yakho encwadini yobomi kwaye ibonisa ukuba wawungeyo mbewu yakhe khumbula yonke into athe uthixo wasithembisa yona yonke into athe uthixo wayitsho kuthi yonke into enithe nayixelelwa egameni lenkosi yenzekile uthixo zange enze nesinye isithembiso singenzeki kodwa ugcine sonke isithembiso athe wasitsho wasixelela sibe yinyaniso kula mashumi amabini eminyaka Shreveport ndishumayele kuni ngamandla kathixo ngembeko yomalusi wenu kwaye ndinibeka kushicilelo namhlanje kuna kubafazi begqithelwe kukuzala amadoda abantwana iintswaleko iimpilisi isiprofeti izinto ebeziya kwenzeka hayi nanye kuzo eyakhe yasilela ngoku hlalelani kude kuloo mahlelo anikhokelela ekufeni usamueli wema ngenye imini kwaye bathi sifuna ikumkani sifuna ukuba njengehlabathi lonke bona usamueli wathi sukuthatha la kumkani uya kuthatha oonyana benu neentombi zenu kwaye uya kwenza le enze naleya wathi ndiyazi nilungisile kodwa usamueli wathi phulaphulani kum ndakhe ndathatha imali yenu ndakhe ndangqiba kuni ukwenzela ukuphila ndakhe ndanixelela ukubani ndinike umvuzo ongaka ukuze ndinenzele umhlangano ngoko gwebani ngokwenu mnquna ngoko yabona wathi ndakhe ndanixela nantoni na egameni lenkosi kuphela kwakokwenzekayo nanye into.
Oh,
ewe Samuel, zange wanqiba mali kuthi, zange wafuna izinto ezinkulu. Samuel, inyani leyo, kwaye yonke into osixeleleyo yona egameni lenkosi, yenzeka. Kodwa, Samuel, sifuna ihlelo lethu nakanjani. Ngoko, yani nilithatha, ukuxhomekeke kuni, injalo loo nto. Ungacinga wenzela uThixo inkonzo, kwaye ukuba uyaphuma endleleni kaThixo yokuyenza, uza kuqhubeka usenza imbutyulelo. Uqhubeka ngokuqhubeka. Oh, bandla loThixo ophilayo. Ncedani nixolele indlela yami yobu-Irish nendlela yokonwabisa. Kodwa ekunyanisekeni nakubunyulu bentliziyo yam, nina ma-assemblies kaGod, nina bobunye rhabe wisile nantoni eniyilo, balekani ngenxa yobomi benu. Khumbulani, phumani phaya. Izizwe ziyaphuka, Israyeli uyavuka, ulungela ukuba liyantsalela imiqondiso abathi bayichaza abaprofeti. Imihla yobuhlelo ibaliwe, nemithwalo ehlungisayo, buyelani o bachithwa-chithwa kowenu. Imihla yentlangulo isondele, inhliziyo zabantu ziyasilela kukoyika. Zaliswani ngumoya wakhe, chebani izibane zenu zicace, jongani phezulu, inhlangulo yenu ikufuphi. Niyakukholelwa oko, sisekupheleni kwexesha. Silapho, umbhalo wesandla edongeni, ukuza kwesibini kufikile. Umtshakazi uyakhethwa, uyankcenkceshelwa, uyakhutshwa. Ngoko, oko akuthethi ukukhutshwa ebandleni. Oko kuthetha ukukhutshwa kubuhlelo. Kufuneka uye ebandleni, kodwa ungazimanyi nakomnye umbutho. UYesu wahamba nayo yonke imibutho, kodwa zange azimanye nomnye wayo, engazange avumelane nomnye wayo, hayi tu, kodwa ayephakathi kwayo. Nako apho ukukhanya kufanele kusasazwe khona, kwaye hlala kanye apho ukhoyo, usasaza ukukhanya. Yabona, oko, koko uThixo akusebenzisela kona. Abantu abanhliziyo zilambileyo, benze bazi ukuba uYesu Kristu ungowenene, nje into ekwanye njengoko wayenjalo izolo. Kuye namhlanje, kwaye uya kuba njalo naphakade. Kunokwenzeka, indoda okanye umfazi nako konke ukunyaniseka, bezama okwabo okungcono ukwenzela uThixo inkonzo, baze bayiqhubele endleleni engalunganga. Kunye nentambiso yenene kamoya oyingcwele phezu kwabo, kodwa bayiqhube ngokuchaseneyo kwicebo likaThixo lokwenza esi sigaba. Baza, baphiqanise into yonke. Ngoku, ukuba ukholelwa ukuba oko inyaniso yithi, amen. Siyifundile nje yona. Impiqaniso into yonke, ngokungezi ngendlela, enikezelwe nguThixo yokuyenza. Masithandazeni.
Oh, church.
Oh, bandla. Apha nasekunqumlezeni isizwe. Phulaphulani kwesithobekileyo isicaka senu ngalentsasa. Ningayenza. Jongani apho benikhona kwiminyaka embalwa egqithileyo, xa oku kwaqalayo. Ngoku, jongani oko ukulinganisa kuyivuyelele, kwaye izigidi ezikhulu nezigidi zezigidi zeedola zibhanjiselwe emibuthweni. Yabona, isekude elizweni likaThixo. Izakhiwo nemibutho asiyondlela uThixo aqhuba ngayo umoya wakhe. Uqhubela wona ngqo elizwini lakhe alenze liphile. Kwaye ukuba wawumiselwe kwelalizwi kwasekuqaleni komhla, lonke ilizwi liyakuza kakuhle phezu kwelizwi. Njengeseli yomntu, ayisayi kuba nenye iseli yomntu, kwaye elandelayo iseli yenja, kwaye elandelayo iseli yekati, iyakuba iseli yomntu. Kodwa ifanele ibe iseli into yokuqala. Ingaba injalo? Ithi amen. Kuhle, ukuba iseli yelizwi into yokuqala, ezinye iseli zelizwi zathanjiselwa ukuba ziyenze umzimba opheleleyo. Musani ukuba ngabantwana eluthandweni kuphela, kodwa yibani ngamadoda emoyeni nasekugwebeni. Gwebani ekubeni ndinixelela inyaniso na okanye hayi. Gwebani ekubeni lilizwi likaThixo okanye hayi. Gwebani ekubeni yure esithetha ngayo okanye hayi. Gwebani ekubeni ezi zinto zithenjisiwe. Ngoko, ingaba zinqinelwe ngezinto okokuba akukho mntu ehlabathini onokuzenza, kodwa libe leliqhelekileyo kuthi de siliyeke lisigqithe. Linda, bandla, linda. ukuba kukho ubani apha ngale ntsasa ongamaziyo uYesu Kristu, ongamanga egwetyelwe ngale ntsasa. Izono zakho zonke zimkile njengathi zange ube nesono, kwaye ufuna ukuba yilandlela. Kuba khumbula, ngenye imini, mhlawumbi namhlanje, mhlawumbi kwimizuzu emihlanu ezayo, kodwa ngenye imini, laa ntliziyo iza kuma, kwaye elangaphakathi lengaphakathi liza kubhabha, liye kuma ebukhoneni bukaThixo, ukuze bugwetywe ngokokwenzileyo ngalo miyalezo ngale ntsasa, ngokwalo miyalezo othe wawubona. Hayi, asindimu, ndingumlomo nje, ngalo mboko wokuthetha. Awunakutsho nto ngaphandle kokuba ndiyathetha kuwe, kwaye ndingenakutsho kwanto ngaphandle kokuba uThixo wayethetha ngayo. Kodwa uyabona, uThixo engqinela ukuba yinyaniso, ufuna ukuba ngumKristu wenene. Ngoko asinandawo yokubiza isiguqu, kodwa kanye etafileni apha uhleli khona, indawo igcwele kwaye iqinene, iyaphuphuma. Andikwazi kunibizela esiguqweni, akukho siguqu apho sokunibizela, kodwa isiguqu sisenhliziyweni yakho. Akunakuvumela okwakugwebeka kuncinci bokuba uYesu Kristu ungowenene kuhambele kufutshane ngenene namhlanje, kwaye kubizele kuwe wonke umzimba wakhe, kungenise yena enhliziyweni yakho. Ukuba akakho phaya, ungaphakamisa isandla sakho kumqondiso kuye, usithi, Nkosi, ndizalise, ndizalise ngelizwi lakho kunye nobukho bakho, ukuze ndiphile ngawe. Ngelixa yonke intloko iqutyudiwe, lonke iliso livaliwe, konke ukunqumleza isizwe, phakamisani izandla zenu apha kwisihlwele sibonakalayo naphandle phaya nani, kwaye ndiyakwenza umthandazo ngani. Kuko konke ndingakwenza, andinakuyizalisa. Thixo akusikelele, andikuyizalisa. UThixo akusikelele nawo, uThixo unakho ukuyizalisa. Thixo akusikelele, zandla ziyaphakama apha kwisihlwele sibonakalayo naphi na. Zalisa, ndizalise, oh Nkosi, ndizalise. Kwaye ngoku, emva kokuba ndi, Enkosi Dade, Enkosi mzalwane, Thixo akusikelele. Emva kokuba ndi, Thixo akusikelele, Dade sithandwa wena. Emva, ndicinga ngoku, ndibambise ezininzi ezinyanisekileyo ezizama ukuba njalo, ndifuna ukuphakamisa izandla zam kunye nani. Oh Nkosi, ungaze undenze ndime ngxi ngokuqhubekeka, Nkosi. Ndenze ndingami kwinto enye, ndenze ndihambe, Nkosi, de ndibe ndigqibile yonke into othe wena wandinyulela ukuba ndiyenze. Ungakhathaliseki ixabiso, ungakhathaliseki ixabiso ntoni, ungakhathaliseki isigxeko, unzima kangakanani umnqamlezo, ndiyakuwukhumbula umnqamlezo othe wena wawuthwala. Ke lo mnqamlezo undilisekileyo ndiyakuthwala kude ukufa kundikhulule. Emva koko ndigoduke isitshaba ndiyokusithwala, kukho isitshaba esisesam. Ingaba uYesu makathwale umnqamlezo yedwa, lize lonke ihlabathi likhululeke? Hayi, kukho isitshaba sabo bonke onyana bakhe, kukho isitshaba esisesam. Thixo othandekayo, ilizwi liphumile, alinakubuya lize, liyakufumana indawo yalo ndaweni ithile. Ukuba imbewu ibe isele ityaliwe, liyakuyinkcenkceshela ide ikule, kwaye akukho namnye uyakuyinyuthula esandleni sakho. Bonke ubawo andinike bona bayakuza kum, akukho mntu uyakubasusa esandleni sam. Ubawo ubanikele kum kwaphambi kokusekwa kwehlabathi, xa iziseko zenziwa njengoko uYesu wanikwa ibandla lakhe, umtshakazi wakhe. Umtshato omgunyathi weli hlabathi, kulaa mahlelo, weza wafa ehlabathini, umhlangule yena, umgwebele yena. Zange wayenza into yokuqala, wabanjiselwa kuyo emfamekile. Kwaye njengoko ingoma isitsho, ndandilahlekile kwaye ngoku ndifunyenwe, ndandiselawudike ndiphamekile, kodwa ngoku ndiyabona. Kwaye lubabalo olufundise intliziyo yam ukoyika, yayilubabalo oloyiko lwam lwasuka. Ubungakanani ubuhle bokubonakala kwalaa nceba iyure endaqala ukukholwa ngayo, kwaye amanzi kaThixo awela emphefumlweni wam bendisitsha. UThixo, kwesi siguqo sincincisayo yonke intliziyo ekhoyo apha nakwisizwe jikelele, angamanzi asuka phantsi kwesibingelelo sikaThixo angampompozela ngale ntsasa phezu kwebandla lakho, aze alinkcenkceshele, Nkosi, kuba ixesha limalunga nokugqitywa. Linike ubomi lona, amanzi obomi, ukuze libe nako ukulala ebukhoneni bonyanga, livuthiselwe isivuno esikhulu sakho. Bawo, ndiyabathandazela bona. Kodwa idiza kufuneka lome ke andinako lithandazela. Kufanele life ke lifile. Kodwa ndithandazela ingqolowo, Nkosi, ebumbekela emzimbeni kaKristu. Siphe Nkosi okokuze amanzi amatsha kaThixo ayakugcina izidlele zayo zimanziswe ziinyembezi zovuyo nokuqonda de umatshini ovunayo nobhulayo uze kuzomthathela ekhaya. Egameni likaYesu ndinikela konke kuwe Nkosi, iziphumo zezakho. Amen.
Amen.
Ke bawo Thixo, siyakubulela kwaye bawo sithandazela udade wethu omncinci isicakakazi apha ngenxa yamandla aso. Ndicinga ngexesha lokuba xa ndaya ebukhweni bakhe, indlela awathi umoya weza phezu kwakhe waze wamnika umyalezo okwamnye eyathi ingelosi yenkosi yawunikeza emlanjeni ngalami. Njengoko uYohane umbhaptizi wathunyelwa ukwandulela ukuza kokuqala kwenkosi uYesu, uthunyelwe ukwandulela okwesibini ekubeni isakhekela ngoku engqolowen. Thixo, sibulela wena ngento yonke oyenzileyo. Iintliziyo zethu zizele ngaphezu kokuthetha. Ndiziva ndizele Nkosi, andazi nje indlela amanditsho ngayo nantoni engenye. Kodwa enkosi kuwe bawo kwakhona ngako konke othe wasenzela kona ngegama likaYesu Kristu. Ndiyamthanda. Masicule nje kuye ngoku. Kumbulani ulapha. Kuba wandithanda kuqala, waye wathenga usendiso ngaba ukwenza uzive umncinci ngenene, mncinci ngenene, qongqothiwe wonke nje ulungele umoya, yabona. Bambelela kwisandla sikaThixo singaguquguqukiyo. Bambelela kwisandla sikaThixo singaguquguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zanaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Sukufuna ubutyebi belihlabathi obulilize obubola msinyane. Yakhela amathemba akho kwizinto zanaphakade. Hayi ihlelo ngoku. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Belela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zanaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Bangaphi abazama ukwenza oko? Phakamisa isandla sakho ngoku yolulela ngaphaya ekunqumleni itafile. Bekani izandla zenu omnye kwesomnye isandla ngolu hlobo. Ngokuhlangeneyo ningahlaba konke kulungile okanye nantoni enifuna kuyenza. Kulaphulisisani, masicule sonke ngoku. Oku kumele elethu elingaqhawukanga ityathanga lothando lukaThixo. Sibambe omnye izandla zomnye ngokuba sikholelwa kuThixo. Sichukumisa omnye ngamnye kuba singabazalwane noodade, omnye oncancazelayo umoya. Ilizwi lanaphakade likaThixo lihlele ezintliziyweni zethu libonakalisiwe. Xa uhambo lwethu lugqityiwe, ukuba kuThixo besinyanisekile. Elihle nelikhanyayo ikhaya lethu elusukweni. Umphefumlo wethu oxheliweyo uyakulibona. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zanaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Moya wenkosi, bambelela kuThixo. Yenza nje ingqondo yakho ibe kuye, yabona. Olu hlobo lwemihlangano sifanele siyenze kwixesha elizayo. Sandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zanaphakade. Ilizwi kuphela kwento ekhoyo engunaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Sukufuna ubutyebi belihlabathi bendumasi yelizwe imfundo. Ukubola msinyane. Jonga kuyo namhlanje yenze ntoni. Kunela nokufumana ubutyebi bezulu. Abusokuze buqithe. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zanaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Indlela esikubulela ngayo wena Nkosi, njengoko sihleli kweli xesha linesithozela phantse kufane nesingcwabo, ngokuba sijongene nokungcwatywa kwelifayo elifileyo ihlabathi, elifayo elifileyo ibandla.
Oh God, gather your wheat quickly, Father. Come quickly, Lord Jesus.
Oh Thixo, qokelela ingqolowa yakho ngokukhawuleza bawo. Yiza kwamsinya Nkosi Yesu.
Let thy people, Father, bring.
Sikelela abantu bakho bawo. Zisa ukunyaniseka nokunzula entliziyweni zabantu. Sanga singaphuma kuloo mixhentso ityikimbayo. Sihlale ngobunzulu ubutyebi bobusi bukaThixo. Siphe oko Nkosi, gcina iintliziyo zethu zizimasekile ngothando nokunyaniseka. Sikelela abantu bakho ndaweni zonke bawo. Njengoko sishiya le ndawo, sanga singahamba egameni lenkosi uYesu, sithethe oko kunyanisekileyo, oko kuyinyaniso, oko kulungileyo, sanga singakhwebuka koko kungalunganga Nkosi. Xa indoda iqalisa ukusixokisa, sanga singokukhawuleza siyishiye, sishiye bonke obumdaka, iziqhulo ezimdaka nezinto zehlabathi, kwaye nje siphethuke simke. Sincede, Thixo othandekayo, sibumbe, senze, siqhekeze, kwaye usenze sibe kumfanekiselo wonyana neentombi zikaThixo, ukuze sibe nokwenza ngesidima somoya oyingcwele. Siyazinikela kuwe kunye nezandla zethu esomnye komnye egameni likaYesu Kristu. Amen. Masiphakameni, mzalwane uNolan.